Zigo moinu mbale, tiye ntikale beji mire kwa mpindijabe tsobano kupempero. Tsobano, ndimidwe yatu yowera mitsidwa, bali jobe mpajo yankulidwa chili jonse, kabina yodziwi sidwa pokweza zanjalanu. Ngati inu, munga kwezele zanjalanu mwamba, dabwino, mungo gwiri zira chobe mpachanu tsobano. Atate yatu haku mwamba, ife tikubwera kwa inu kenanso, ndizo pe mpaizi zimene, iwo akwezira manjao mwamba. Ndipo iwo ndoso wa mawu na mbuye, zinthu zambiri. Inu mukudziwa zimene iwo akuganiza mu mtima mwawo, chifukwa inu ndi mawu, ndipo mawu ndozindikira malingaliro ndi zamkati mwa mtima. Ine ndikukupemphani inu Mulungu wachisomo chochuluka, kuti inu mumuyankhe aliyense wa iwo molingana ndi zosowa zawo, podziwa ichi, kuti inu muchita izi molingana ndi chikhulupiriro chawo. Tipatseni ife chikhulupiriro, pamene ife tikuyankhula mawu anu ndiye Ambuye, mulole iwo abweletse chikhulupiriro kwa iwo. Ndithandizeni ine kuti ndiyankhule mawu anu, pakuti mawu anu ali choonadi, kuti iwo akathe kubweletsa chikhulupiriro kuti chipereke yankho wazo pempha izi. Ndiyeno pakhoza kukhala ena pano Ambuye amene achoka pa njira yopapatizayo, amene sakuyenda mu choonadi cha njira. Ife tikupemphera Atate kuti china chake chichitike lero, ndipo chidziwike kuti iwo abwererenso msanga ku njira imeneyo yachiyanjano ndi Khristu. Masiku akutha, choyipa chili pa dzanja lililonse. Palikugwa kwakukulu, ndipo ife tikupemphera Atate kuti inu mudzidziwitse nokha kwa ife lero, pochiritsa odwala pakati pathu, pochita zozizwitsa. Osati kuti inu muchite izo Ambuye, pofuna kuti mutidziwitse ife kuti inu ndi Mulungu, koma chifukwa chakuti inu munalonjeza kuti mudzachita izo. Ndipo ife tikudziwa kuti inu mupereka kwa ife malonjezo anu, ngati ife tidzangokhulupirira iwo, ndi kudziwa kuti iwo ndi woona. Ife tikupempha zifundo izi mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Mukhoza kukhala pansi. Ine ndimangotenga kanthawi kuti ndiwerenge zopempha zina zomwe zili pano. Pali ziwiri kapena zitatu. Chimodzi cha izo ndi chopempha cha pemphero, chifukwa pali mipango yambiri imene ili pano, imene ife tikhala wokondwa kuti tiipempherere iyo pa kamphindi pang'ono, pamene ife tikumverera kuti kukhalapo kwa Mzimu Woyera kuli pa chimake chake. Pamenepo ndi pamene ine ndikuyesetsa kuti ndipempherere izi, pamene osonkhana onse adzozedwa ndi kukhalapo kwake. Ndife wopepesa kwambiri pokuvutitsani, tili ndi ambiri ayimirira, ndipo palibe malo akuti iwo akhale pansi. Ndipo ili ndi tsiku la nyengo yotentha pachimake pake penipeni potentha, kwa uma pafupifupi 100%, ndipo pafupifupi madigiri 100, potero kukuyabwa kwambiri ndiponso kukuotcha. Ndipo ine ndinawupereka mmawa uno kuti tikhale ndi msonkhano wa machiritso, kapena ayi. Chifukwa chimene ine ndimapanga msonkhano wa machiritso umeneyo, chifukwa ine ndimayika chikhulupiriro changa mu zimene iye analonjeza, mukuona. Tsopano ine sindinganene kuti iye achita izo, koma ine ndikukhulupirira, nditatha kumvetsera mawu ake, ndikukhazikitsa chikhulupiriro chathu pa zimene iye analonjeza. Ndiyero ife tikhoza kukhala ndi ufulu woyitanitsa malonjezano ake a machiritso, chimodzimodzi monga ife timachitira ndi malonjezano ake a chipulumutso. Zopempha zingapo izi, ine sindikudziwa ngati iwo ayatsakale zojambulira pa izi kapena ayi. Icho chikhoza kukhala chabwino. Ine ndikuganiza ndi chabwino kuti amene ali kunja anthuwo amvetsere izi. Icho ndi chopempha. Kodi inu munalosera kuti padzakhala achikuda miliyoni ati adzaphedwe pa kapena kodi inu munangolengeza kuti padzakhala chochitika ichi? Tsopano mwaona. Ine nthawi zonse ndakhala ndikukuwuzani inu kuti muzikhala osamala zimene inu mukumvetsera mukuona. Pamakhala zochuluka za izo zimene zimangokhala mbali ya umunthu chabe. Koma nthawi zonse ngati pali china chake chimene chiti chichitike icho chimayankhulidwa kuti izo ndi pakuti atero Ambuye. Ngakhale kwa masomphenya kapena chilichonse. Masomphenya apansanja mwaumvetsera, inu mumachita izo nokha. Ameneyo samakhala Mulungu, mumakhala inuyo mukuona. Mulungu samapereka masomphenya amenewo, ndi inuyo mumachita izo nokha, ndi chikhulupiriro chanu mwa mphatso ya uzimu. Monga mkazi anakhudza chovala chake, iye samadziwa kuti iye anali ndani kapena chimene chinali chovuta ndi iye, koma iye anachita izo yekha, mukuona. Tsopano zimenezo sizinali pakuti atero Ambuye, izo zinadzakhala pakuti atero Ambuye. Pamene Yesu anadzayankha ndi kumuwuza iye kuti chikhulupiriro chake chamupulumutsa iye. Koma mwaona. Inu mumayenera kupenyetsetsa. Ayi, ine ndimangoyankhula za Martin Luther King pa ngozi yayikulu iyi imene ikuchitika kumwera ndi anthu achikuda. Ine ndinati ngati anthu amenewo akanakhala akapolo, ine ndikanatenga mpingo wanga ndi kupita kumwera kuti ndikawathandizire anthu amenewo kuti achoke mu ukapolo. Ine ndithudi ndikanatero. Chifukwa munthu ndi amene amapanga akapolo, osati Mulungu. Ndife tonse a magazi amodzi, ife tonse tinachokera ku mtengo umodzi, ndipo umenewo ndi ochokera kwa Adamu. Mulungu mwa magazi amodzi anapanga mafuko onse. Ndipo kaya ife mitundu yathu ndi ya brown, kapena wakuda, kapena wachikasu, kapena ofira, kapena uliwonse umene ungakhale. Ife tonse ndi zolengedwa za wamphamvu zonse, mwaona. Ndipo pasamakhale kusiyana kulikonse mwa ife. Funso limene lili kumusuko ndi la tsankho la sukulu. Tsopano ine ndinali kumeneko pakuwukira koyamba, ndipo ine ndinazimva izo. Ndipo ine ndikudziwa zimene ine ndikuyankhulazi. Anthu achikuda ali ndi masukulu abwino, nthawi zina abwino kwambiri kuposa masukulu enawo. Ndipo mwachitsanzo mu Shreveport, iwo ali ndi masukulu abwinoko kuposa masukulu achizungu. Koma ndi lingaliro lakuti wina wake akuwakondoweza iwo kuti apite ndi kukazisakaniza okha pamodzi. Kumene ine ndikuganiza izo zikhoza kukhala zabwino, koma ngati anthuwo akutsutsa izo, anthu akumwerawo, ndiyeno kodi izo zikupanga kusiyana kotani mulimonse? Ndipo ine ndikuganiza kuti Martin Luther King ndi wodzozedwa ndi chikomunisi, zomwe ziti zitsogolere pafupifupi anthu miliyoni kupita ku msampha wa imfa. Mukuona, ine sindikunena kuti Ambuye andiwuza ine zimenezo. Ine ndikukhulupirira, mwaona. Ndipo ine ndikukhulupirira kuti izo sizikuyenera kuti zichitike. Ine ndikuganiza kuti anthuwo akuyenera kukhala Akhristu, ndipo azidziwana wina ndi mzake kuti ndi abale. Ndipo koma ine ndikuganiza basi chifukwa United States uyu woma ili tsopano ndikunduza ine kuti ine sindingathe nkomwe kusayina cheke imene cha chaperekedwa kwa ine kuti ndi changa, mukuona. Mmeneko ndikundichotsera ufulu wa malamulo, koma nanga ine ndingachite chiyani za izo kumangopitilira ndizo zonse, mukuona. Ndipo icho chiziyenera kuti chizidutsa kachidwe kena. Ine ngati mbadwa ya United States ndisanatenge ndalama za pachekecho, chiziyenera kudzera muchali chichino. Ine sindimatha kutenga ndalama, mukuona. Ndipo izo sizoona, izo siza mwa malamulo. Koma chiyani, nanga ine ndingachite chiyani za izo? Palibepo chilichonse wotolera msonkho uyu kumusi kuno ndi amene amandiwuza ine kuti ine sindingachite izo. Chotero chabwino ndi zimenezotu. Ngati izo zili nzachiyani izo? Chotero ingosiyani azipanga zimenezo. Ine ndikuganiza kuti icho chikuyenera kukhala chinthu chomwecho chimene abale anga achikuda ndi alongo kumwera sakuyenera kutsutsana ndi abale awo ndi zinthu monga pa chinthu chaching'ono ngati chimenecho. Mai, zingapange kusiyana kwanji kuti iwe ukupita ku sukulu yakuti kapena yachiyani? Ine ndinamuona dona wabwino wachikuda mawa umenewo pamene iwo anali ndi kuwukira kumeneko ku Shreveport. Ndipo anali mtumiki wokalamba wachikuda. Amawawuza asilikali, iye anati, mundilole ine ndi wayankhule iwo. Ndipo chotero iye anali mwamuna wokalamba wa umulungu. Ndipo iye anayima pamenepo, ndipo iye anati, Ine sindi na yambe ndachitapo manyazi chifukwa cha mtundu wanga. Iye anati, mlengi wanga anandipanga ine, chimene ine ndili. Ndipo, ine sindi na yambe ndachitapo manyazi ndi icho, koma mpaka pamene zafika mmawa uno. Koma anati, pamene ine, ndinakuona ni inu, anthu wanga, mukuchita monga chomwecho. Anati, ndiye ine ndikuchita manyazi kuti ndine munthu wachikura. Pamene po panali msilikali, anaitanidwa. Anakuwa momutsitsira iye pansi. Chotero, dona wina wabwino, wopunzira, wooneka bwino, wachikuda, anayimilira, walunta, mai, wapamwamba. Iye anati, chinthu choyambirira, ine sindikufuna kuti ananga aziphunzitsidwa ndi mkazi wachizungu. Anati, chifukwa chiyani? Anati, chifukwa chakuti, iye sakhala ndi chidwi ndi ananga, mene anga. Mpunzisi wachikuda anga kale nacho. Ndipo anati, tayanga nani pa masukulu athu kuno. Kodi inu, mukuoza chiyani? Anati, ife tili ndi madziwe osambira ndi chilichonse masukulu mwathu. Ndipo iwo alibe izo kumeneko. Anati, tsopano, kodi anthu inu, mukuoza chiyani? Ndipo iwo, anamukuwiza momutsitsira iye pansi. Mwaona. Uko, ndikukondowezedwa ndi chinthu cholakwika. Inu mwaona, mwaona, iyo, anthu ameneyo, ndipo ndi chifukwa chake, ine ndikunena kuti, sikuti pali uliwonse, uneneli uliwonse okhudza izo, ine ndilibe kalikonse ka izo kuchokera kwa Ambuye. Ndipo inu, muzikhala otsimikiza tsopano, ngati ine ndinganene chilichonse kuchokera kwa Ambuye, monga chimenecho, kuti ndikuwuzeni inu, izo nthawi zonse, ine ndikuyankhula tsopano. Koma pamene iye ayankhula, ine ndimati si ine, izo ndizo pakuti atero Ambuye. Ndipo ine, sindinganene izo mpaka iye atandiuza ine. Ine, ndingakhale olakwitsa kwa thunthu mulingaliro langa lokhudza Martin Luther King. Ine sindikudziwa. Ine sindinganene. Awo ndi maganizo anga chabe. Chilichonse chimene chingayambitse vuto, ndicho chimene chikuyenera kukhala mu masiku otsiriza. Ndipo zonsezo, ndikudzoza kwa Satana, kuti aphwasule za chuma zathu ndi chilichonse chimene ife tili nacho. Chilichonse chimene chingauke monga choncho. Chotero ine ndili nawo anthu amenewo kumusi uko. Musaganize konse kuti ine sindikutero. Ine ndine wokonda ufulu ndi chilichonse. Koma anthuwo akulephera kuti azikonze zochitikazo tsopano. Koma chimene izo ziti sidzachite, ine ndikukhulupirira kuti izo ziyambitsa kuwukira kwina ngati wina wake saziyimitsa izo. Mwaona? Amenewo ndi achikomunisi akugwira ntchito pakati pa anthu awo. Ine ndinali mu Africa pamene iwo ankachita chinthu chomwecho mwakona. Ndipo ine ndikudziwa kunali achikomunisi amene anabwera kumeneko kumadza wauza anthu achikuda awo. Oh ndinu ichi, icho kapena chinacho. Ndinu ichi, icho kapena chinacho. Ndipo chinthu choyambirira ine mukudziwa, izo zinapangitsa zikwi za iwo kuti aphedwe. Ndipo kodi iwo anafika nazo pati. Palibe, mwaona? Palibe. Ndipo ine, ine ndimakonda moyo wa munthu. Tiyeni tizimutumikira Ambuye. Ufumu wathu ndi wakumwamba. Palibe chokhudza chinthu ichi pano. Bola ngati ife tikudya kumwa ndipo tikhoza kupeza. Inu mukufunanso china chiyani? Bona. Chotero, ine ndikudziwa chimene icho chingadzakhale. Ine ndikuzindikira kuti izo zimangoyambitsa mavuto. Tsopano, pali funso lina apa. Yohani Mbatizi, pamene ankakumana ndi Yesu. Mwaona, chifukwa chiyani iye anati, zikuyenera kuti ikwaniritse chilungamo chonse. Kodi izo zimatanthauza chiyani? Chabwino, ine ndikukumbukira Dr. Roy Davis, mzanga wapadera wa ine, amene anandibatiza ine nthawi yokhayo, amene ine ndinabatizidwapo. Ndipo iye anati, Yohane amatanthauza, ine ndikukumbukira ichi musukulu zawo. Iye anati, Yohane anali kudziwa kuti iye anali asanabatizidwe iye mwini. Chotero iye, Yesu, Yohane, analolera kuti Yesu amubatize iye. Chabwino, zimenezo, ine, ndimatsutsana ndi dokotala wankulu pamenepo. Osa tipofuna kutsutsana, koma pachifukwa cha choonadi. Ine ndikoza kunena ichi. Ayi, apo panali amuna awiri, atsogoleri awiri a oralo. Mesiya ndi mneneli wake, anakumana mmadzi. Tsopano kumbukirani, Yohane anali kubatiza, osa tiku kukulukira kwa machimo. Koma kukulapa. Osa tiku kukulukira kwa machimo. Chifukwa nsembe, inali isinapangidwebe, mwaona. Panali bepo nsembe. Ndipo nsembe inabwera kwa iye mmadzi. Tsopano zindikirani, Yohane akuyangana mmwamba ndipo atamona Yesu, iye anati, ine ndikusowa kuti ndibatizidwe ndi inu. Ndipo nchifukwa chiyani inu mukubwera kwa ine? Yesu anati, paa lola kuti izo zikale chomwecho, kamene izo zinali, paa lola kuti izo zikale chomwecho, pakuti tiyenera ife, kapena zikuyenera kwa ife, kuti tikwaniritse chilungamo chonse. Zitatero Yohane, okhala mneneri amene mawu a Ambuye amabwera ako, amabwera kwa mneneri basi. Yohane pokhala mneneri, anamvetsa kuti iyo inali nsembe, ndipo monga mwalamulo, nsembe imeneyo imayenera kuti itsukidwe isanaperekedwe. Ndipo ndicho chifukwa iye anamubatiza iye. Mukuona? Iye anati, zikuyenera kuti tikwaniritse chilungamo chonse. Nsembeyo chimene iye anali, ikuyenera kutsukidwa mu nsambidwe isanaperekedwe ngati nsembe. Ndipo Yesu anali nsembeyo, ndipo Yohane ankadziwa zimenezo. Ndipo iye ankadziwa kuti iye amayenera kuti atsukidwe asanakaperekedwe. Ndiyeno mwansanga kenako, iye anaperekedwa kwa anthu kuti akayesedwe ndipo anali nsembe ya moyo wonse wa munthu. Ambuye akudalitseni inu. Tsopano ife tikhala ndi uthenga waung'ono waufupi. Ndipo ndikudalira kuti Ambuye apereka kwa ife madalitso ake. Tsopano mwina mwake, ngati ine ndikamadzabwerera, ine ndikuchokapo sabata ikubwerayi kuti ndikawatengere ana kupita kutchuti pang'ono kukwera mmapiri. Ndiyeno, ngati ine ndingadzabwerere mu nthawi, ife tikufuna tidzayankhule la Mulungu lotsatira mmawa, ngati chingadzakhale chololezedwa kwa Mulungu ndi kwa abusa pano. Ife tikudziwitsani inu sabata ino kupita mtsogolo. Inu amene muli akunja kwa tauni, mwanjira ya kalata. Ine ndikufuna kuti ndidzayankhule pa phunziro la ndendende, chifukwa chimene ife timakhulupirira zinthu zimene ife timadzikhulupirira zokhudza Khristu. Chifukwa chiyani zikuyenera kukhala mwanjira iyi, ndipo sizingakhale mwanjira ina iliyonse. Mukuona? Ndi kudzazitsimikizira izo mwa malemba. Tsopano ngati Ambuye alola, ngati ine sinditero, ine ndidzayesera kuti ndidzakuoneni inu mu chisanu ichi kapena chilimwe chikubwerachi chimodzi. Pamene ife tidzabwerera ngati Ambuye angachedwe. Ife tsopano tikubwerera kwathu ku Arizona kuti tikathe kukawayika ana ku sukulu. Tsopano mmawa uno tisanafike ku pemphero la odwala, ife tiwerenga ena amawu a Mulungu amene ife tikudziwa kuti popanda mawu awa izo nzosatheka, palibe chilichonse chimene chingachitidwe, ndipo ndi mawu okha amene angathe kubereka madalitso awa amene ife tikuwapempha pa odwala ndi osowa. Ndipo ine ndikufuna kuti ndiwerenge ena tsopano kuchokera ku Petro woyamba, mutu wa 5, kuyambira ndi ndime ya 1, ndipo kenako kuchokera mu buku la Ahebri, ine ndikufuna kuti ndiwerenge Ahebri 2:4. Akulu-akulu amene ali pakati panu, ine ndi wakweza, amene inenso ndine wamkulu, ndi mboni ya zowawa za Khristu, ndiponso otenga nawo wa ulemelero umene uti udzaululidwe.
Feed the flock of God which is among you.
Dietsani nkhosa za Mulungu zimene zili pakati panu. Mutenge kuyang'anira kwake. Osati mokakamizika koma mwakufuna. Osati mwachuma chachinyengo koma mwamalingaliro okonzeka. Osati pokhala Ambuye pacholowa cha Mulungu koma pokhala zitsanzo ku nkhosa. Ndipo pamene mʼbusa wamkulu adzaonekera, inu mudzalandira kolona wa ulemelero amene sadzatha. Chimodzimodzinso inu achichepere, mudzipereke nokha kwa akulu. Eya, nonsenu mukhale wogonjerana wina ndi mzake. Ndipo musavale ayi, ndipo muvale kudzichepetsa. Pakuti Mulungu amakana odzikuza, ndipo amapereka chisomo kwa odzichepetsa.
Humble yourselves.
Zichepetseni nokha pansi pa dzanja la mphamvu la Mulungu kuti iye akathe kukukwezani inu mu nthawi yake, kutula nkhawa zanu zonse pa iye, pakuti iye amasamalira inu. Ndipo mwa Hebri mutu wathu ife tiwerenga mawu awa. Tsopano ine ndikuwatenga kuti ndiperekepo mutu kutula nkhawa zanu. Ndine mutu wanga ndi iye amasamala, kodi inu mumasamala? Ndikufuna kuti ndiwerenge gawo ili tsopano pamene inu mukutsegula kwa Hebri 2 kuti inu muthe kuona kanthauzo lenileni la mawu awa chimene iwo chimene mutu uwu ukutanthauza. Kotero ife tikuyenera kusamalitsa ku zinthu zimene ife tazimva, kuopa kuti nthawi iliyonse zidzatipulumuka ife, pakuti ngati mawu anayankhulidwa ndi angelo anali wokhazikika ndi kulakwa kulikonse ndi kusamvera kunalandira mphoto yolungama. Ife tidzapulumuka bwanji ngati ife tilekelera chipulumutso chachikulu chimene poyambirira chinayamba kulankhulidwa ndi Ambuye ndipo chinatsimikiziridwa kwa ife ndi iwo amene anamumva Iye. Mulungu nayenso pochitira umboni ndi zonse ziwiri ndi zizindikiro ndi zodabwitsa ndizo zizwitsa zosiyanasiyana ndi mphatso za Mzimu Woyera molingana ndi chifuniro chake. Ine ndikufuna kuti ndigwiritse ntchito phunziro apa la Iye amasamala ndi inu mumatero. Pamene Iye anali kuno pa dziko lapansi, Iye anali kuwasamalira anthu. Lingaliro la izo likubwera m'malingaliro anga ndisanayambe kuyankhula kapena kupempherera odwala. Sindikudziwa kuti ndi mtundu wanji wa mzere wa pemphero mmene ife titi tikhale nawo. Ine choyamba ndipo kuti tifike pa izi, omvetsera akuyenera kudzozedwa ndi chikhulupiriro. Inu ngati inu simukhala ndi chikhulupiriro, ndiye palibepo mkomwe chifukwa chobwera kuti mudzapemphereredwe. Chifukwa izo zitengera chikhulupiriro chanu ndi chikhulupiriro changa pamodzi. Chikhulupiriro changa kumukhulupirira Iye, chikhulupiriro chanu kumukhulupirira Iye. Chotero ife tisayiwale ichi tsopano pamene ine ndikupitilira. Ife tikuyenera kukhala ndi china chake chooneka ndi umboni. Ine ndikutanthauza kuti ife tikhoza kuyika chikhulupiriro chathu pa chimene ife tikuyesera kuti chichite. Chifukwa ngati munthu akufika pa china chake chimene Iye akufuna kuti achichite opanda chikhulupiriro chokwanira, Iye amakhala woti alephera. Koma ngati Iye angafike pa icho ndi chikhulupiriro chokwanira, ndiye Iye ndi woti apambana ngati izo zikugwirizana ndi chifuniro cha Mulungu ndi cholinga chochitira izo. Tsopano ine ndimaganizira za Iye akusamala. Usiku wapitawu mwa njira ina mwachilendo, ine ndinatsogozedwa ndi Mzimu Woyera pamene ine ndinali kuwadikirira anthu ena kuti abwere adzamuthandize m'bale Wood kumangirira ngolo imene Iye anali atayipanga mbuyo kwa galimoto yake. Ine sindimadziwa chifukwa chimene ine ndimayesera kuti ndimupeze mzanga wabwino m'bale Evans. Ndipo ine ndinapita ndinayamba kuyenda munse waukulu mene mkazi wanga ndi banja akhala kumbuyo uko akudziwa kuti izo ndizoona. Ndipo mwa njira ina mwachilendo ine ndinatembenuka ndipo ndinabwelera kumaloko motero. Ndipo momwe izo zinakondwezera mtima wanga waona azinzanga ochuluka kwambiri atasonkhana pamenepo mu pafupifupi nthawi ya maminita awiri mpaka iwo anatseka msewu magalimoto amalephera kuti azidutsa basi abwenzi yenieni kuyendetsa ma 100 amamiles kuchokera ku Georgia ndi Tennessee ndi Alabama ndi konse kozungulira basi kuti adzamvere msonkhano. Kenako lingaliro limenelo linadzabwera m'maganizo mwanga, ndiye ine ndikanene chiyani kwa anthu amenewo podziwa kuti pa tsiku la chiweruzo ine ndidzayenera kuti ndidzakayankhire chimene ine ndikuwawuza iwo. Ndipo inenso ndikukonda moyo wopambana uwu kumene uli mkudza. Ndipo ine ndikufuna ndidzakakhale kumeneko. Ndiyeno mwachilendo ine ndinapita kumalo kumene ine ndinakakhota mosamvetsetseka. Malo motembenukira pamenepo ine ndinakwera mmwamba kuti ndikatembenuke. Magetsi anakawalira pa mabanja okondana panja madona abwino awiri achichepere amene ine ndinali nditangowakwatitsa kumene kwa atumika awiri abwino achinyamata. Ndipo Satana ataona kuti mtumikiyo mmodzi wa iwo kuti utumiki wake ukukhazikika, ndipo Iye wadzamtenga a mzake wa mmoyo kumwe pano pa guwa ili. Iwo anadzachokapo mokondwera kupita kuchuti chawo tokasangalala. Ndipo mdani anadzalumphira pa mnyamata uyu. Ndipo ine ndikunena izi kuti ndifotokoze chimene ine ndikuyankhula. Kodi Iye amasamala? Mwa njira ina ndi chikhulupiriro chimene sichingavomereze ayi. Iwo anapotoloka ndipo anabwerera kuno kudziwa kuti atayenda njira yonse kupita kumwe kummawa kuno kwina kwake pa chuti chawo chokasangalala anabwerera kuno Ndipo anali atakhala akudikirira. Ndipo ine ndinadzalowa, mnyamata wabwino wooneka bwino, mkazi wake atakhala panja akulira. Iye ndi bwenzi lawo laling'ono. Ndipo bambo winayo ndi mʼbale winayo akubwera akuthamanga, amene ali mnzake wa mnyamata uyu, akuti, "Oh, mʼbale Branham, pyakuti ndi chakuti chachitika." Ndinapita kumeneko ndipo ndinakamuona mnyamata wooneka bwino uyu. Atakhala pamenepo, basi ali pa chinde inde cha moyo wake, mtsogoleri wa achinyamata atakhala pamenepo. Ndipo Satana atamumanga iye. Iye sanazindikire konse, koma ine ndinadzatenga dzanja langa la manzere kuti ndimugwire chanza dzanja lake lamanja kuti ndione ngati nthenda ina inali itamugwira iye. Komapo panalibe chizindikiro ya kunjenjemera. Ndikutuluka kuchokera mchipinda kopemphera ndi kusala, ndipo ndikuyembekezera pa Ambuye. Kudzoza kwa Mzimu Woyera nali kuli pamenepo, ndipo ndi chifukwa chake iwo unatitsogolera ife. Maona. Ndiyeno ndinaona mthunzi wa mdima uli pa iye, ine sindinanene chimene ine ndinali kuchita. Koma mosachepera kanthawi pang'ono, zonse zinali zitachokapo, kuzizira kwa manja ake kunali kutachokapo. Iye anali akufula ndi kutamanda Mulungu. Atadzipeza yekha mmaminiti pang'ono, ndipo ndi awa akhala pomwe apa mmawa uno, akhala mwamumvetsera. Mwaona momwe Satana amayesetsera kuti amusokonezere mnyamata ameneyo, kumulozera iye zosokonezeka zina za mbuyo imene Mzimu Woyera unachidziwa. Ndipo ine ndinachiona icho mwa wasomphenya Ambuye. Koma Mulungu anamusamalira mwamuna ameneyo. Mulungu anamusamalira mnyamata wachichepereyo. Ndikulowa mphindi pang'ono zapitazo, Dona, ine ndikumuona iye wakhala apa mkanjira, wopanda wangopeza kumene mpando wake pena pake. Ndipo wakhala pansi. Iye anati, "Zaka 9 mʼbale Branham, ine ndakhala ndikuyesetsa kuti ndikumane nanu." Ndipo iye anati, "Ndine wosimidwa kwambiri, ine ndafika kuno mochedwa, ndipo sindinathe ngakhale kuti ndipeze khadi la pemphero kuti ndidzakhale pa mzere. Bire ndi Tudi ndi ntchito yake kuonetsesa kuti ine sindikuvutitsidwa kundilowetsa ine mkati ndi kundichulutsanso. Musamakhumudwe ndi Bire, iye amalamulidwa ndi gulu ili la matrusti kuti azichita zimenezo. Ndipo ngati iye akanati asamatero, ine sibwenzi ndikukwanitsa kufika ku mzere wa pemphero kufika muno. Inu mukuzindikira zimenezo, mwaona? Pakuyenera kukhala dongosolo kwa chilichonse chimene ife tikuchita. Ife tiyenera kukhala nalo ilo. Mwaona. Koma iye aziti, "Bwera na dadi, kulumirani ichi." Donayo anasunthira mbuyo, ndipo iye anati, "Mʼbale Branham, ndilankhule nanu." Ataima pamenepo, masomphenya anatsekukira pa mkazi wooneka bwino wang'ono uyu. Ndipo tinaona kuti mtima wake unali wovutika. Ndipo iye anali kuyesetsa kuti agwire ntchito kuti azipeza chakudya. Ndipo chinthu chachikulu chinachitika mbuyo momwe mu nthawi ya makolo ake, chimene chinapangitsa kuti chinthu chachikulu ichi chichitike kwa iye. Ndipo Ambuye Yesu anawulula icho, ndipo anaonetsa chimene icho chinali. Ndipo pamenepo mu mphindi ya nthawi anachichotsa icho pa mkaziyo. Iye anazungulira kusangalala. Ndipo tsopano wakhala pano mwamumvetsera limodzi nafe tsopano akusangalala ndi misonzi, pamene iye akupukuta maso ake, tsopano akudziwa kuti choonadi cha chinthucho chadziwika. Ndipo uyo chiyani? Mkazi wang'ono wa manjenje uyo, amene anali wa manjenje kwambiri, mwakuti iye samadziwa kuti achite chiyani ndi iye mwini. Ndipo kumaganiza kuti iye wapita, ndipo apo panalibe Mzimu Woyera. Ndipo lino ndi tsiku lake lomaliza. Iye anali atayesetsa kwa zaka 9, ndipo iye anali pafupifupi pa mapeto akutaya mtima kwake. Mulungu anamusamalira mkazi wang'ono uyo, amene panalibe amene amamusamala. Mukuona? Ndi nthawi bwanji iye amasamala. Pamene iye anali kuno pa dziko lapansi, monga ine ndimanenera, iye ankasamalira anthu mochuluka kwambiri, mpaka kuti iye amawachiritsira odwala awo, amatonthoza mitima yawo, amawawuza iwo za malo amene iye akanadzapitako ndi kukawakonzera iwo. Ndipo akanadzabwereranso kuti adzawalandire iwo kwa iye mwini. Iye anawasamalira iwo. Ndipo zindikirani, iye anasamala kwambiri mpaka pamene iye anadziwa kuti iye akuyenera kuti azichoka ndi cholinga chakuti adzabweretse chinthu chachikulu ichi kwa ife. Iye anati, "Ine sindi kusiani inu opanda ntonthozi, kuma ine ndi zatumiza mzimu wera, ipo iye adzapitiliza chisamaliro changa kwa inu, kufikira iye adzabwererenso. Palibe paliense amene amasamala ngati Yesu, odziwa kuti thupi lake ngati wansembe wankulu pa chito ya nkhalapakati, imene iye akuchita tsopano, thupi limenelo likuyenera kukhala mukukhalapo kwa Mulungu nthawi zonse, kuti azikapembedzera kuti Mulungu asamaone chimo lawo chimwa, iye azingoona mwazi wa mwana wake yemwe. Ndipo podziwa zimenezo, iye anatumizanso mzimu woyera kuti udzapitilize kwa tonthoza anthu ake. Kodi iye amasamala? Ndithu ndi iye amasamala. Tsopano, iye anali wakuti apitiliza kusamalira anthu. Anthu ake kuno pa dziko lapansi, mukachitidwe komweko, kamene iye ankawasamalira iwo, kamene iye anali kuno. Chifukwa iye ananena mu Yohane woyera mutu wa 15, ngati inu mufuna kuti mupange, ine ndili ndi zolemba pano, ndi malemba awa, amene ine ndikulozerako. Yohane woyera 15, 26 ndi 27. Ine ndikuona ambiri a inu mukulemba malemba, chotero ine ndikhoza kulozera kwa izi, ngati inu simukuzidziwa izo nthawi zambiri kulemba. Ine ndi malemba lemba, ndiye ine ndimadziwa zimene ine ndikuyankhulapo kuchokera apa. Chifukwa izo nthawi zonse zimakhala mmawu a Ambuye. Mukuona? Iye anati, amene mzimu woyera ukadzabwera, kumene Atate ati adzatumize mu dzina lake, iye azidzachitira umboni za iye. Mwakulankhula kwina, iye azidzachita chinthu chomwecho, kumene iye ankachita. Mzimu woyera ukugwira ntchito kudzera mu kachisi, amene iye anali atamuyeretsa. Uzidzachita chinthu chomwecho, kumene iye ankachita. Tsopano, kodi chimenecho chiyenera kutichitira ife chiyani? Ndiye ife tikudziwa kuti pakati pathu pomwe lero tili naye Ambuye Yesu yemweyo otonthoza maonekedwe a mzimu woyera, ofesi ina imene Mulungu mwini akugwiriramo ntchito. Iye anali chitonthozo kwa Israeli pamene iwo amatha kuyang'ana mmwamba ndi kuona lawi la moto ndi kumumva mneneri akuyankhula mawu amene analiwoona, ndipo Mulungu nkuwatsimikizira iwo. Chimenecho chinali chitonthozo chawo. Iye anali chitonthozo pamene iye anali kuno pa dziko lapansi ngati munthu. Mulungu atasandulika thupi. Mulungu kudziimira iye mwini ndi kudzifotokoza iye mwini kudzera mwa munthu, Kristu Yesu, amene analonjeza kuti ntchito zimene ine ndikuchita, inunso mudzazichita. Ndipo ine ndikupita kwa Atate, ndipo ndidzatumizanso mzimu woyera, kumene udzakhala ine mu maonekedwe a mzimu. Ndipo ine ndidzakhala ndi inu, ndipo ndizidzakhala mwa inu. Ndipo zinthu zomwezo zimene ine ndachita kuno, mzimu woyera udzazichitanso mu dzina langa pamene iye adzabwera. Mukuona? Chifukwa chake iye anati udzayankhula motsutsa iwo. Tsopano chitetezero chitapangidwa kale linali tchimo losakhululukidwa kuti uchitire mwano mzimu woyera. Ndipo iye adzazichita izo mwa njira yomweyo kuti ife tidzathe kudziwa kuti ndi chitonthozo chochokera ku mayimidwe ena apa dziko lapansi, kuti tidzathe kudziwa kuti ndi chitonthozo chochokera kwa munthu wina wachikulire amene angayike manja awo mozungulira ife ndi kutikumbatira ife pang'ono ndi kutipangitsa ife kumverera bwinoko kapena maneno ena a theology achipembedzo amene anganene kuti tsopano inu ndi a ife, ndipo ife tili nacho icho, ndipo musamayanjane ndi onse a iwo chifukwa iwo alibe icho. Iye anazipanga izi zikhale zolunjika motsimikizika. Mukuona? Iye azidzayankhula mu dzina langa. Chito zimene ine ndikuzichita, inunso mudzazichita pamene iye adzakhala pa inu. Maona? Iye azidzatonthoza mwa njira yomweyo, kukhulukira machimo athu onse, kuchiritsa nthenda zathu zonse, ndi kuyankhula kwa ife za chitonthozo cha ufumu umene uli mkudza. Mwaona? Kuzitsimikizira iye mwini pakati pathu, chimodzimodzi monga Mulungu anazitsimikizira yekha pakati pa athu mwa Yesu Khristu. Ndipo mu Timoteyo wa chiwiri, Timoteyo woyamba 3:16, izo zinalembedwa mwa njira iyi, kudziwa za Mulungu. Popanda kusutsana, ife tikuzindikira kuti chachikulu ndi chinsinsi cha umulungu, pakuti Mulungu anaonetseredwa mu thupi. Ife tinamuona Mulungu mu thupi. Chimenecho chinali chitonthozo cha Mulungu, kudziwa kuti iye anabwera mochuluka kwambiri. Iye anatisamalira ife, mpaka iye anadzakhala mmodzi wa ife, Mulungu ataonetseredwa mu thupi, osangoti munthu wina chabe, koma Mulungu iye mwini.
Ndipo
tsopano kuti azipange stepe ina yoyandikira, iye akutumiza mzimu woyera kuti udzasamalire zitonthozo zathu. Ndipo iye akukhala mwa ife. Oh, iye amasamala. Tsopano ife tikuyenera kuti tipite ku gawo lina la lemba apa, kapena lingaliro lina, kuti liyikire kumbuyo izi. Ine ndisanapite, ine ndikhoza kunena ichi. Aliyense alibe mtonthozi uyu. Iwo alibe iye. Chotero chifukwa chimene iwo alibe iye, chifukwa chakuti iwo samulandira iye. Iye ndi wa iwo, koma iwo samulandira iye. Tsopano ine ndikuyembekeza kuti ndinu auzimu mokwanira kuti mukuwerenga zimene ine ndikunena. Mukuona, ine ndikuyankhula kwa gulu la anthu amene ali woti apemphereredwa mu maminiti pang'ono. Ndipo ife tili nacho chitonthozo ichi mwa mzimu woyera kumene watumizidwa chifukwa cha mtonthoziwo. Koma anthu onse sangalandire icho, iwo sakhulupirira mwa icho. Mukuona, iwo kuti achite zimenezo, ndiye iwo amasonkhanitsa chitonthozo chawo kuchokera ku gwero lina njira zina. Ngati iwo savomereza mtonthozi woperekedweratu wa Mulungu, ndiye iwo akuyenera kuti akapeze mtonthozi wina. Mwaona, chifukwa iwe sungakhale moyo wopanda china chake choti uzichikhalira moyo. Ndipo ine ndikuyembekeza kuti aliyense wa inu mukumvetsa zimenezo, makamaka anthu inu amene muli woti mupemphereredwa, amene muli omangika kwambiri m'mawa uno mwina ndi mavuto amene madokotala sangathe kuwakhudza. Ife timakhulupirira kuti madokotala amathandiza anthu. Ine ndimakhulupirira kuti Mulungu amachiza ndi mankhwala, Mulungu amachiza ndi operationi, Mulungu amachiza ndi kumvetsa, Mulungu amachiza ndi chikondi. Chikondi pang'ono chokha chimapitira mtunda wautali, wina angokhumudwa. Ndipo inu mungomuonetsera iye kuti mumasamala za iwo. Mukuona, Mulungu amachiza ndi chikondi, Mulungu amachiza ndi pemphero, Mulungu amachiza ndi zozizwitsa, Mulungu amachiza ndi mawu ake, Mulungu amachiza kaya zikuchokera kuti, Mulungu amachiza ndi zimenezo. Ndi Mulungu amene amachiza, pakuti iye anati, ndine Ambuye amene ndimachiza nthenda zanu zonse. Chotero zonse za izo ziyenera kugwira ntchito limodzi. Ndipo munthu mu mautumiki osiyanasiyana akuyenera kugwira ntchito limodzi pa chimenecho. Mukuona, tsopano koma iwo samachita zimenezo chifukwa nthawi zina iwo amaletsedwa kuti apange mayimidwe ena pa mawu a Mulungu, chifukwa zipembedzo zawo zina sizimawalola iwo kuti achite zimenezo. Koma zimenezo sizimalepheretsa choonadi, modzimodzi basi Mulungu amapitirirabe kukachiza chimodzimodzi. Chotero iwo amayesesa kupeza chitonthozo kuchokera ku gwero lina. Tiye ntiyankhule poyamba za solo. Ife timapeza kuti anthu ambiri amayesesa kupeza chitonthozo pakumwa. Inu mukudziwa, ife tili ndi maneno amene ali odziwika bwino pakati pathu lero, kuti azitumika ambiri amamwa nthawi zina asanapite pa guwa. Amamwa chakumwa chabwino cha ukali choledzeretsa. Ndizodziwika kuti anaonedwapo azitumiki pa guwa, amene amakhala akudzandima chifukwa cha mowa. Ndipo izo sizikuyenera kutero. Izo sizikuyenera kutero. Ndi chifukwa chakuti nthawi zambiri ife tikhoza kumudzudzula munthuyo, pamene mwina ife sitikuyenera kutero. Ife tikuyenera kufufuza m'mbuyo kuti vuto ndi chiyani. Ambiri a iwo anatembenuzidwa ku mowa. Ndipo ife tikupeza kuti ngati iwo ali mu chikhalidwe chimenecho, icho chimakhala cha manyazi ndi chitonzo. Koma chitonzo chake sichikuposa mmene zingakhalire ndi kunama, kuba, kapena kusilira akazi, kapena chinthu china chilichonse chimene chili m'malamulo. Mukuona. Ndipo mwina mwake munthuyo anabadwa ndi chilakolako chachikulu. Ndipo iye akaona akazi ovulawa pa nsewu, ndipo iye nthawi zonse amakhala pa mavuto. Mukuona, iye uyo mwamuna amabadwa monga choncho. Tsopano chimene iye ayenera kuchita, mtumiki amene amamwa, kapena mkazi amene amasuta, kapena amene amavala mwamakhalidwe oyipa, kuyesesa kuti apeze chitonthozo chake kokhala ooneka bwino, kofuna kupangitsa mwamuna kuti azimuyang'ana iye, palibepo chifukwa china chilichonse. Iyeyo ndi wamisala mwatheka. Mukuona palibe mkazi woganiza bwino amene angadziwe kuzivula yekha pamaso pa mwamuna amene ali ndi malingaliro ake abwino. Mukuona palibepo chifukwa chochitira izo konse. Ndipo iye koma iye akuyesetsa kutero atsikana achichepere awa lero amene amapita pa nsewu. Iwo ndi enieni abwino ine mundikhulukira kafotokozedweko. Ndipo kumbukirani tepiyi siya anthu awa okha pano. Iyo ikupita kuzungulira dziko, mukuona. Ndipo mkazi amene angavule zovala zake pa iye, pakuti iye wadziwa kuti kwatentha. Kukayenda kunja uko pa dzuwa, wamaliseche. Ndipo kenako nkukayenda atavala zovala zina, ndipo zozizililapo ndi ziti. Amwenye kumusi uko mu Papagos ndi Navajos, achi Papagos makamaka, ndi okhala kwa okha, akazi amenewo amatulukako atazifundisa mabulangete oluka pa iwo. Ndipo amakakhala panja uko pa dzuwa kuti azizidwe bwanji, iwo amachita thukuta. Ndipo mphepo imene imaomba imapanga kusintha kwa mpweya, inu mwaona. Ndipo akazi awa alibe chifukwa china koma basi, iwo sakudziwa izo. Iwo sakuzindikira izo. Ine sindikunena kuti iwo amatero. Ambiri a iwo ndi akazi abwino. Ndipo ine sindikunena izo kuti ndikhale wamwano. Ine ndikunena izo kuti ndiyesere kuti ndiwachangamutse iwo. Mukuona? Ndi Satana basi. Mwaona? Inu mukudziwa anthu enawo. Amuna akayang'ana pa zoterozo. Zimapereka chikoka chotero pa iwo, mpaka iwo, amakukuluza matayala awo ndi kuliza muluzu, muluzu kwa nkhandwe. Ndipo, kodi iwo amachitira anji zimenezo, akazi amachita zimenezo ndi cholinga chakuti, awapangitsa amuna kuti achite zimenezo. Chifukwa chiyani inu, mumatuluka panja mukutentha kwa tsiku, ndipo folokolo ku madzulo kuti mukacheche udzu, pamene anthu akuchokera ku ntchito zawo ndi zinthu monga zimenezo. Izo zimasonyeza kuti iwo ndi mzimu wa misala. Ndipo ine ndikudziwa ambiri a iwo akhoza kukhala ndi IQ mamayiros miliyoni kuposa yanga. Koma ine ndimayiyesa IQ yanu ndi mawu a Mulungu, ndipo ndimaona kumene izo zikuchokera. Mukuona, meneyo ndi IQ ya makono. Koma umboni kumene zipatso za moyo zimatsimikizira. Chotero iwo amayesetsa kuti apeze chitonthozo ndi zimenezo. Ambiri a iwo amati chabwino. Ine sindimachita zimenezo, koma amadziveka okha zovala zoterozo, mpaka iwo amayesesa kuti akhale amakono kwambiri kuposa mkazi amene ati akakhale pafupi ndi iwo mu tchalichi m'mawa otsatira. Amavala chipewa chabwinoko, kapena zovala zazing'ono zabwinoko, chifukwa inu mukhoza kukwanitsa kuchita izo. Mukuona? Mwaona? Chimo likufika mpaka pansi penipeni. Ndipo iwo amayesesa kupeza chitonthozo pochita zimenezo. Ndipo iwo atero. Izo zakhala chinthu choterocho mpaka izo mwantheradi zakantha fuko lonse, osati fuko lokha koma dziko lonse. Zinthu zambiri ine ndikanatha kunena pano, koma pofuna kusunga nthawi, sonkhano wamachiritso ukubwera. Ine ndikanayankhula kwambiri pa izi, koma ine sinditero. Ine ndikutsimikiza kuti inu mwamvetsa chimene ine ndikutanthauza. Izi zakantha dziko la ndale, moyo wa ndale, moyo otukuka, moyo wakhalidwe la fukoli, wa anthu kuzungulira dziko. Izo zafika pamalo akuti munthu akufuna kukhala wandale basi, kungofuna kuti akhale ndi dzina lakuti ndi wandale. Ali ndi ndalama zambiri, akhoza kusintha mavoti ndi kukabwereka makina kuti achite zimenezo ndi zina zotero. Basi, chifukwa cha dzina. Ndipo ndi za mamiliyoni ndi mamiliyoni amadola, mwaona? Basi chifukwa cha dzina longokhala wandale wamkulu wina wake. Zochuluka zimanenedwa pamenepo. Inu mukudziwa chimene ine ndikunena. Ndipo moyo wachitukuko, anthu akumayesetsa kuti akhale pamodzi mu moyo wachitukuko wa misala uwu. Musandiuze ine kuti dziko silinachite misala. Ndi kumachita momwe ilo likuchitiramo. Ilo ndi thudi latero. Zedi, ilo ndi dziko la manjenje. Ndipo mwachisomo cha Mulungu, ndiyo njira yokhayo imene ife ingathawire izo. Zindikirani, mu moyo wachitukuko uwu, anthu afika pamalo akuti iwo amakhala mtimagulu tating'ono. Ndipo iwo amafika mmenemo ndi kumaganiza, ife ndi abwinoko kuposa gulu linalo. Ndipo izo zimango chitika mwanjira imeneyo. Ndipo ndi makhalidweyo, izo zakhudza makhalidwe a anthu. Mpaka namuona mtima abwenzi, ine sindikhulupirira mkomwe kuti dziko, mawu akuti khalidwe, amadziwika pakati pa 90% ya anthu a fuko lino. Iwo samadziwa mkomwe, mene dziko, mawu akuti khalidwe, amatanthauza. Iwo anathawa kwa iwo. Ndipo izo zikuchitika mwa njomba kwambiri. Satana ndi wothathalika kwambiri. Ndipo iye amachita izo mophweka kwambiri, mothathalika kwambiri, basi pang'ono kwambiri apa ndi pang'ono apo ndi kuzisiya izo. Iye amakhala ndi nthawi yochuluka, kotero iye amangothamangira pang'ono umu ndi pang'ono umu. Ndipo chinthu choyamba inu mukudziwa, anthuwo pang'ono akusunthidwira mu zimenezo. Chikanachitika nchiyani ndi mkazi kale pamene ine ndinali mnyamata wa zaka 16 zakubadwa, ngati iye akanakayenda pa nsewu monga mmene iye akuchitira lero mu maonekedwe odzivulawo? Bwanji iwo akanamuyika iye mu ndende? Chabwino, ngati izo zinali zoyipa nthawi imeneyo, izo ndi zoyipa pano. Mukuona? Koma inu mwaona, Satana anangoyamba kudula masiketi ndi kuwafupikitsira iwo pansi, ndipo zidzafika pochitika kuti padzakhala wina adzapanga mikini yaing'ono yowonjeza, kapena bikini, kapena chilichonse mumachitcha chinthucho. Khala tsamba la mkuyu. Inu mukukumbukira kukonkulondola. Izo zidzabwelera molunjika mbuyo, ndipo ndizo izo zikuoneka kuti zili kale kumeneko tsopano. Ndipo tsopano ife tikupeza kuti zinthu zonsezo ndi chifukwa chakuti anthu akuyesetsa kuti apeze chitonthozo. Iwo akuyesetsa kuti apeze china chake chimene iwo. Ndipo kumbukirani, chitonthozo chanu chimakhala chipembedzo chanu. Ndipo inu mumazipanga zinthu zimenezi kukhala chipembedzo chanu. Mukuona? Ndi zachisoni bwanji kuzindikira kuti imfa ili patsogolo panu. Mukuona? Mpaka zonsezi zachitika, mpaka izo zikuoneka ngati kuti palibepo maziko olimba omwe atsala mu dziko kuti pangamangidwepo chilichonse. Mungondilola ine ndikufunseni inu china chake. Inu simungakhulupirire chilichonse nkomwe koma Baibulo. Ife tikadali nayebe Khristu, mathokozo kwa Mulungu. Mukuona? Inu timungakhulupirire chilichonse. Inu mumafika pa mwachitsanzo pamene inu muyatsa television yanu, inu amene muli nayo. Ndipo inu mukayatsa television yanu ndikuona za malonda. Chabwino, ngati munthu atayesera kukhala moyo ndi gawo limodzi pa 100 la za malonda zimenezo, iwe ukhoza kufa mu sabata. Mwaona? Iwe sungathe kuchita izo. Ndipo chinthu chomwecho chimene kampani ina ingayike pa ndandanda ngati chogulitsa ndi kuti ichi ndiye chinthu apa, ndipo inu musagule ichi apa. Ndipo kampani yomweyo ikugulitsa chinthu chomwecho. Kenako zamalonda zina zibwerapo, ichi muchichotsepo. Ndipo osati ichi, ndipo ndi kampani yomweyo. Anthu achimerika amakopeka ndi zinthu ngati zimenezo, mpaka chinthu chonsecho chavunda, mpaka palibepo ziyembekezo mkomwe. Palibe amene akudziwa choti akhulupirire. Koma ine ndikuwuzani inu, pakapita kanthawi yoti mukhulupirire ngati inu mukufuna chitonthozo, ngati Ambuye alola. Anthu iwo amanena bodza, amanama, amaba. Mpaka iwe umayenera kukhala ndi chikole chobwelekera kuti ubwereke madola 5 kwa wina wake. Ndizo inu mukudziwa. Baibulo limanena zimenezo kuti sipadzakhala chikondi mmasiku otsiriza, koma pakati pa anthu osankhidwa okha. Uko nkulondola. Lemba limayankhula za zimenezo kuti mwamuna azidzatsutsana ndi mkazi wake, ndipo mkazi azidzatsutsana ndi mwamuna, ana azidzatsutsana ndi makolo. Basi pakati pa osankhidwa Ambuye okha padzatsalira chikondi. Mipingo yalowa mu chinthu chomwecho kuchokera ku moyo wa chitukuko. Iwo azibweretsa izo mu mpingo, moyo wawo wa chitukuko ndi ndale zawo ndi zinthu zawo zina, mpaka iwo ausokoneza kwambiri mpingo mwakuti iwo sukudziwa choti uchite. Iwo abweretsapo ndale mu mpingo. Iwo abweretsanso moyo wa chitukuko, moyo wawo wa chitukuko mu mpingo. Zochitika zawo za chitukuko. Bingo. Kapena banko, kapena chilichonse chimene iwo amazitcha izo. Ndi maphwando awa ndi zovina ndi zina zotere. Nyumba ya Ambuye. Bwanji, ndi zomvetsa chisoni. Iwo amati chabwino, tsopano izo si choncho. Uko ndi kuonjezera. Kumbukirani, kunali kuonjezera aponso kuti Yesu akwapule ochita malonda, kuwatulutsa ndi zogulitsa zawo. Ndipo anati, kwalembedwa, nyumba ya Atate anga inapangidwa nyumba ya mapemphero. Ndipo inu mwayipanga iyo kukhala nyumba ya akuba. Mukuona, uko nkulakwitsa. Ine sindikusamala kuti iyo ili kuti. Bola ngati mpingo, mpingo si nyumbayo kwenikweni. Ndi anthu amene ali nyumbamo. Ndipo ngati anthu amene wakuchita nawo mu zimenezi, bwanji, uko ndikulakwitsa. Ndipo iwo abweretsamo kachitidwe kameneko. Sopano ife tikupeza kuti mipingo nayonso nthawi zonse ikumalonjeza china chake monga television ndi zina zotero mwakuti iyo sikumafika nkomwe ku chinthu chimene iyo inalonjeza monga kawiri kawiri ine ndakhala ndi kunenera yobwereza chakale munthu nthawi zonse amakhala akumuyamikira Mulungu pa chimene iye anachita muyamikira Mulungu pa chimene iye ati adzachite kuyembekezera ku chimene iye ati adzachite ndiyeno osalabadira chimene iye akuchita mwaona iwo amalephera ndipo umo ndi mmene iwo amakhalira mbiri yakale pakapita kanthawi ya zoyipitsidwa mwaona chifukwa iwo amalephera kuti azindikire tsopano inu mukhoza kukamba za chitonthozo chimene Khristu anapereka kamodzi ndipo nkumati chitonthozo iye adzapereka mu mibado yakudza koma kukana chitonthozo chimene iye ali nacho pano kwa inu mukuona izo zili pa maziko omwewo amene ife tikuzipeza izo. Chabwino, izo zasanduka chinthu chachikulu. Tsopano kudzapeza kuti iwo abwera. Izo zafikanso ngakhale mu Pentecoste, mipingo. Izo zafika madera a Pentecoste. Mwakuti iwo nthawi zonse akumalonjeza china chake, chimene amalephera kuti afikeko. Nthawi zonse zikumakhala kuti munthu aliyense akumakhala ndi kumvelera kosiyana, ndi kumazipanga izo kaya ndi zamwa malemba kapena ayi. Ndipo iwo akumalonjeza china chake chimene iwo sakufikira nkomwe kwa icho. Mpaka zikumaoneka ngati izo zafika pamalo amene zikuoneka kuti palibepo kuona mtima kulikonse. Anthu sakufika kofunikira penipeni pakuona mtima. Izo zataya mau kumene achingerezi akuti sincerity. Ataya yake. Mphamvu yake kwa anthu. Kapena njira ya anthu yokhalira moyo. Iyo yataya kuona mtima kwake kwa iwo. Tsopano iwo sakuoneka kuti akumvetsa. Ngakhale kulapa kwathu. Tsopano ine ndikufuna anthu inu amene mukubwera kapena muli pano ndipo mukugwira kapena pa tepi ine ndikufuna kuti inu mumvetsere mwatchelu tsopano kwa kamphindi kuchobwereza ichi icho pokhapo inu mutakhala woona mtima mozama ndipo inu simungakhale woona mtima mpaka mutamvetsetsa bwinobwino ngati inu mukungoganizira kapena mukupenekera kapena mukuyembekezera chomwecho ndiye pamenepo sipangakhale kuya kwa kuona mtima kumene Mulungu amakufuna icho chikhulupiriro sikuti ndikuyembekeza chomwecho kapena izo zikhoza kukhala zolondola icho chikuyenera kukhala mwantheradi amen icho ndipo dalirapo panu icho ndi wanu icho ndi mtheradi wanu icho ndi chinthu chimene inu mwamangidwirako mukuona inu mwabwera kwa chodalirapo chanu kuti icho ndi choonadi ndipo pali icho si china koma choonadi ndipo icho chiyenera kukhala momwemo ndiyeno pamene inu muzindikira zimenezo m'malingaliro anu mukatero inu muyenera kuchifikira icho ndi moyo wanu wonse solo thupi zonse zimene zili mwa inu basi kungozigulitsa zonse kwa icho monga Yesu anatiphunzitsira ife mwachisomo za munthu wogula ngale ndipo iye anayipeza imodzi ya mtengo wapatali ndipo anagulitsa zake zina zonse kuti akagule imeneyi zoonadi zonse ndi chilichonse zimene iye anali nazo ngakhale izo zinali ngale zabwino iye imodzi iyi inkatanthauza zonsezo kwa iye ndipo pamene inu mupeza podalirapo panu pa Mulungu mawu ake Lonjezo pa chinthu china chake. Inu mukuyenera poyamba mudziwe kuti icho ndi mawu a Mulungu, kuti chinthu chimene inu mukuchiona chikuchitidwacho ndi Mulungu. Apo sipamakhalapo mwina mwake chomwecho izo zikhoza kukhala. Izo zikwanika ngati zikhoza kukhala. Izo ndi Mulungu. Ndiye pamene inu mufika pamalo ameneyo, ndiye imeneyo imakhala ngale ya mtengo wapatali. Inu mukuyenera kuchoka kwa chilichonse chimene wina wake akukuuzani inu motsutsana ndi iyo. Inu musamayangane kwa chimene munthu wakwaniritsa kuchichita. Inu mukuyenera muziyangane kwa chimene Mulungu ananena ndi chimene iye analonjeza. Ndipo mumuone iye akuchita icho. Zikatero chimenecho chimakhalapo dalirapo panu pamenepo. Yeno chilichonse chimene inu muli, chilichonse chimene inu munali, chilichonse chimene inu mukuyembekeza kuti mudzakhale, kikuyenera kuyikidwa pa ichi, ngati kuti zinali imfa ndi moyo kwa inu pa nthawi imeneyo. Ine ndikuganiza kuti chimodzi cha chinthu chimene chimawalepheretsa anthu athu kuti asachiritsidwe ndi kupelewera kwa kuvomereza ndi kupelewera kovomereza moona mtima. Zopano mwachitsanzo, izi zikhoza kumveka moyipa pang'ono, koma ine sindikutanthauza izo mwanjira imeneyi. Koma kuyang'ana pa mkazi wanga wakhala apa, ngati ine nditapita kunja uko lero ndi kukakumbatira manja anga mkazi wina ndi kukapanga chikondi kwa iye, ndipo ine ndingadziwe ndiye nditatha kuchita zimenezo kuti ine ndalakwitsa. Ndalakwitsa kwambiri. Zopano ndithudi mtonthozi wanga angandiletse ine kuti ndisachite zimenezo. Mukuona? Mukuona? Koma ine ndikutanthauza ngati ine nditachita zimenezo, ndipo ine zitachitika kuti ine ndinachita zimenezo, kapena chilichonse chofanana ndi icho. Ndiyeno ine ndikudziwa chinthu choyambirira ndikunena kwa mkazi wanga. Ine ndisanakanene kwa Mulungu, undikhululukire ine, chifukwa ine ndamuchimwira iye. Ngati iwe ubwera kuguwa, ndipo nkukumbukira kuti iwe uli ndi mangawa, upite ukachikonze icho poyamba, iwe usanapereke mphatso yakoyo. Chotero, ine ndikuyenera kupita kwa iye. Ine ndimakhulupirira mukulapa ndi kukonzanso. Sikukhala kulapa koona, pokhapokha iko kutachitika. Bwanji ngati ine nditanena tsopano, ine ndivomereza izo kuti ine ndachita cholakwika. Ine ndikuti Ambuye wabwino, oh bwenzi wanga, inu mukudziwa kuti ine ndimakudziwani inu mwabwino kwenikweni. Mulungu atamandike, haleluya. Ine ndikuganiza inu ndi munthu wakale wabwino, mundikhululukire ine. Inu mukudziwa wakale, bwenzi wakale. Ine sindimatanthauza izo mwanjira imeneyo. Mukuona? Sopano inu mukuti kumeneko ndikusinjirira, ndi choncho. Kupanga kuvomereza monga choncho, ndi choncho. Koma nanga bwanji ngati ine nditapita ndikuti Ambuye, ine sindimatanthauza kuti ndichite izo mwanjira imeneyo. Ndipo inu mundithandize ine, ndipo ine sindidzachitanso izo kenanso. Iye angakane nsembe yanga mpaka poyamba nditapita ndikukakonza izo ndi mkazi wanga. Ndiye nanga bwanji ngati ine nditabwera kwa iye mopanda ulemu momwemo ndikuti kuti mtsikana wakalamba, mzanga wakale, mayi wakale wa ana anga, ndiye wokoma mtima wakale. Iwe ukudziwa ife takhala abwenzi akale kwa nthawi yayitali, kuti bwanji nditakumbatira manja anga mkazi wina. Ndipo iwe ungati chiyani za izo, mwana wakale? Iwe ungandikhululukire ine? Ine ndikuganiza mmene iye angayang'anire, iye angaganize yachitika nchiyani ndi amuna anga. Kuona? Sopano chinthu choyamba, iye sangadziwe ngati ine ndikungoseleula kapena ayi. Ndipo iwe sumapita mwanjira imeneyo kuti ukalape kwa munthu mzako kapena Mulungu. Iwe umapita ndi kuya kwakuona mtima ndi chisoni cha umulungu cha tchimo lako. Poyamba, iwe umayenera kudzimvira chisoni, ine ndiyenera ndimuuze iye. Okondedwa, bwera kuno. Izo zikhoza kutanthauza mapetwa moyo wathu onse wa pabanja. Mkazi yemwe ine ndimakhala naye, ameneyo ndi wokondedwa wanga. Ndipo momwe ine ndakukondera iwe zaka zonsezi. Koma tsopano, iwe ukhoza kundisiya ine kuyambira apa mpakana. Iwe ukhoza kusakhala ndi ine. Iwe ukhoza kusandivomereza ine. Ndipo ine ndikudziwa zimenezo. Komabe, kuti ndikonze izo, ine ndikuyenera kuzikonza. Ine ndikuyenera kumuuza iye ndi kuya kwa mtima wanga. Ndikatero, ine ndikuyenera kumuuza Mulungu mwanjira yomweyo. Ndipo nkuwauza awiri onse, iye ndi Mulungu, moona mtima, kuti ine sindidzachitanso izo kenanso mwachisomo cha Mulungu. Mukuona. Basi osangoti, tsopano ine ndikukhoza kukwanitsa kuziyika izo pa iye, ndipo iye, mukuona, sangaone. Mwina mwake kuyankhula kwanga kwa iye kukhoza kumukhutitsa iye. Koma zoyankhula zanga sizingamukhutitse Mulungu. Iye amayang'ana mu mtima mwanga, ndipo iye amadziwa. Ndipo zikatha zonsezo, basi zanga pang'ono ndili ndi iye. Ngati Mulungu alola, ndipo ife tidzatengedwa kuchoka pa dziko lino. Koma ndi Mulungu ndi kwamuyaya. Potero ine ndikuyenera kukhala ona mtima mwakuya ndi Mulungu. Ndiyero, ngati ine ndikhala ona mtima, iye adzandimva ine. Koma ngati ine sindili ona mtima, palibepo chifukwa choti ine ndizitaya nthawi ya Mulungu kuti azindimvetsera ine. Ndipo apo ndi pamene izo zafika lero pakati pa anthu. Sipakuoneka kuti pali kuya kwa kuona mtima kumene iwo akuyenera kukhala nako. Ndipo ine ndikukhulupirira kuti mwamuna kapena mkazi amene akubwera kuti adzapempheleredwe, poyamba akuyenera alape kaye chilichonse chimene iwo achichita, ndipo akonze chilichonse. Chifukwa inu mukuona, inu mumazindikira nthawi zambiri pa guwa. Inu mumazindikira, mumaona mmene pakuti atero Ambuye ameneyo amapitira patali. Mukuona, mukuona. Anthu, masomphenyawo amaonekera ndithudi ndi chikhulupiriro chawo. Mulungu analonjeza zimenezo mwamphatso. Koma machiritso ndi china chake chosiyana. Mwaona? Mulungu amazindikira izo pamenepo. Mwaona? Tsopano ife tikuzindikira zimenezo. Anthu kulapa akuyenera kubwera ndi kuya kwa kuona mtima. Ine ndili nazo apa. Ine ndilibe nthawi yoti werenge izo, koma izo zili ku Binghamton, New York. Ine ndikukhulupirira, kapena ine ndakwitsa izo, eya, Binghamton. Ine ndikukhulupirira uko mkulondolo, malo amene kuli Endicott Shoe Company. Binghamton, ine ndikukhulupirira iwo amatchedwa Binghamton. Binghamton, uko mkulondolo, New York. Ife tinali kumeneko kumalo ansapato a Endicott Johnson, chipinda choyankhuliramo chachikulu. Ndipo ife tinali ndi msonkhano kumeneko. Ndipo mmawa wina, Bill Paul anali khomo loyandikana ndi ine, kukuzizira kwenikweni, mphepo ikomba. Ndipo ine ndinali nditapeza pakati pa anthu kupelewera kwa kuona mtima, zimaoneka moteromo. Ndipo ine ndinadabwa kuti zatheka bwanji. Apa panali bambo mmodzi amene anachiritsidwa cholinga, kapena bambo mmodzi mwapadera yemwe ndikumukambayo. Bamboyo anali ndi kusautsika kwakukulu. Ndipo iye anachiritsidwa usikuwu atayima pamenepo. Ndipo ife tisanachoke masiku asanu, kusautsikako kunabwereranso pa iye kachiwiri. Mukuona? Chifukwa mukupezeka kwa mzimu woyera, iwo unachotsa izo kwa iye. Modzi-modzi monga mmene iwo unachitira kwa mkazi wang'ono uyu kanthawi kapitako kunja kuno pa bwalo. Nyamata usiku wathawu. Mwaona? Koma pakuyenera kukhala kuona mtima kwa kuya, kudziwa kuti Mulungu amene angachotse izo kwa inu tsopano ndi kudzoza komweko pa inu akhoza kuziyika izo kutali ndi inu. Mukuona? Ndiyeno mzimu woyera unayankhula ndi ine mmawa wina kutatsala pang'ono kucha. Ndipo anati, pita pa nsanja kapena kwina kwake, ndipo ukawabweretse anthuwo pamenepo, ndipo ukawapangitse iwo akalape chilichonse chimene iwo achichita, iwe usanawapempherere iwo. Mukuona? Kuya kwa kuona mtima, pokhapokhapo dziko lilape, ilo liyenera kuwonongeka. Ndipo kulapa ndi chimene dziko likusowa lero, ndi kulapa kuona mtima. Zili ngati mankhwala amatenda. Ife tonse tikhoza kuwerenga pa botolo kuti ndi mtundu wanji wa mankhwala ndi matenda ake woti iwo akachiritse. Koma inu mukudziwa kuwerenga malangizo, ine ndiziyika izo monga ndi Baibulo. Masukulu athu ndi maseminari akhoza kuwerenga mawu onse. Koma inu mukudziwa kungowerenga malangizo ndi mmene mungamwere iwo, izo sizingachiritse nthendayo. Mukuona? Iwo amakhala ndi mankhwalawo, chotero iwo amayenera kumwedwa. Chotero munthu akhoza kunena kuti ndine wazawu Mulungu. Tsopano musayankhule ndi ine zakuti ndi zakuti. Ine ndimawadziwa malemba. Ine ndimadziwa kuti Baibulo limayankhula mwakuti ndi mwakuti zimenezo. Iye amene amva mawu anga, Yohane Woyera 5:24 mwachitsanzo. Iye amene amva mawu anga ndipo nakhulupirira pa iye amene anandituma ine ali nawo moyo wamuyaya, kapena King James amati wosatha, amene chili wamuyaya molondola. ali nawo moyo wamuyaya kwa iye wakhulupirira. Anthu ambiri amanena kuti iwo akukhulupirira. Tsopano izo ndizoona. Lemba likulondola. Ine ndikuwerenga malangizo ake. Ine ndikuwerenga chimene malangizo ake ali ndi katemera wa tchimo langa. Koma kodi ine ndimwe iwo? Kodi ine ndiwakhulupirire? Ine ndikoza kunena kuti ine ndikukhulupirira. Koma kodi ine ndikukhulupirira? Ndicho chinthu chotsatira chake. Kungowerenga iwo ndi kudziwa malangizo ake sizimachiritsa nthendayo. Vuto ndi lakuti mu nkhani yathuyi ife sitimachita chimene mankhwalawo amanena kuti tichite. Ife tili nawo mankhwalawo, koma ife sitimamwa iwo. Ife timati timatero chifukwa ife tikhoza kuwerenga iwo. Koma kuti tiwamwe iwo kwenikweni, ife sitimachita izo. Mwaona, uthenga umakhala mwa njira yomweyo mankhwala mu nkhani iyi. Ngati odwalayo ndipo mankhwalawo atsimikizidwa kuti amachilitsa odwala, ndipo odwalayo amawerenga zonse za mankhwalawa, ndipo iwo amadziwa mulingo uliwonse wa mankhwala umene uli mmenemo. Iwo amadziwa mayina onse a za sayansi amene anapeza mankhwalawa, monga katemera wa sofu ndi zina zotero. Ngati ife titadziwa mawu onse okhudza iwo, koma nkukana kuwatenga iwo, iwo sangatithandize ife. Iwo sangatithandize ife. Koma ndiyeno mene ife timanenera kuti koma ife tamwa iwo. Ndipo ngati inu mukuti mwamwa iwo, ndipo odwalayo sakuonetsa kusintha kulikonse, iye sanamwe iwo. Ndizo zonse. Momwe ngati wotchiyo pa khoma ikanakhala kuti sikutanganidwa chomwecho, mwaona. Ine ndikufuna ndikanakhala pano ndikutsitsira pansi mwamphamvu kwenikweni kwa athu, anthu athu, pakuti uthenga watsimikizira zinthu izi, ndipo iwo amadzinenera kuti amamwa. Iwo amaonetsa kuti iwo sakumwa iwo. Munthu angawerenge bwanji malemba pa chinthu chaching'ono chimene ine ndimachikamba za akazi ndi tsitsirometa ndi kumavala akabudula ndi zina zotero monga choncho? Iwo angadzitchoka bwanji Akhristu pamene mankhwala iwo yeni akunena kuti izo zikusiyana? Mukuona motani? Inu mukuti koma ine ndinavina mu mzimu, ine ndinayankhula m'malilime. Zimenezo sizikutanthauza chinthu chimodzi, moyo wanu omwe ukutsimikizira kuti inu simunamwe iwo. Mukuona, inu munamwa iwo, koma inu simunatero, pakuti inu mukuonetsabe zizindikiro zonse zimene mankhwalawo amayenera kuti akuchizeni. Ndipo mankhwala mu mzere wa uthenga ndi machilitso otsimikizika iwo akuyenera kukhala. Tsopano inu mukuona, inu mukuyenera kuti muzionetsa zotsatira. Inu mumutenge munthu amene akunena kuti iwo ali ndine wokhulupirira. Ine ndimakhulupirira. Mulole kuwala kwa uthenga kuwakhudze iwo mʼbale. Iwo autenga iwo pomwepo, ndipo iwo aonetsa zotsatira. Ndithudi, inu simudzamuonanso munthu ameneyo mzipinda za masewero. Inu simudzamuonanso iye kunja kuno ali ndi ndudu mʼdzanja lake. Inu simudzamuona iye akumwa. Oh, ayi. Inu simudzamuona iye akuzivula ndi akazi ena. Ayi. Ine sindikusamala kuti ndi mochuluka bwanji mmene iwo akuonetsera matupi awo achikazi pamaso pake. Iye adzatembenuzira mutu wake mmwamba ndi kuyang'ana kwa Khristu. Ndichiyani? Izo zikusonyeza kuti mankhwalawo agwira ntchito. Ndipo ngati iwo sanagwire ntchito, inu munene kuti chabwino. Ine ndikudziwa kuti ndinamwe iwo. Chabwino, ndiye inu muli kuti lero ndiyeno. Inu mukufa. Inu mukuonetsera. Ine ndikuyang'ana pa inu ndikufufuza vuto lanulo mwa Baibulo kuti inu mukadali mutchimo, ndipo mphoto ya tchimo ndi imfa. Musaganize kuti izo zikuyenera kuphweketsedwa muli monse. Mwaona, zochita zanu zomwe zimatsimikizira. Zochita zanu zomwe zimatsimikizira kuti inu simunamwe iwo. Inu mumaganiza kuti munatero. Amen. Inu Inu mukoza kukhala kuti munaloona mtima pochita izo, koma inu simunachite izo. Pakuti ngati inu mukanatero, Mulungu analonjeza kuti iwo akanadzagwira ntchito pa inu. Ndipo tchimo lakale likadalibe pomwepo, chikhalidwe chakale cha Adamu chikuyendayendabe pamenepo, kusakhulupirira kwa kale. Komabe inu mumayesera kudzipangitsa nokha pamaso pa anzinzanu kuti chabwino ndine wokhulupirira. Oh, ulemerero kwa Mulungu, inde ndine wokhulupirira. Koma inu mwaona, iwo sanakuthandizeni inu mkomwe. Mwina mwake wodwalayo mwini wake si wosankhidwiratu mkomwe ku mankhwalawo. Ngati zili chomwecho, iwo sangagwire ntchito mkomwe uko mkulondola. Inu mukuona. Koma tayang'anani pa mkazi wang'ono uja wopanda khalidwe, pamene kuwala kunamukhudza iye. Panali china chake apo choti chisamalire chikhalidwe chake. Mukuona. Ngati ife tikhulupirira ndi kulapa moona mtima, mankhwala awa a njira ya Mulungu amagwira ntchito. Mulungu anali nayo njira yoperekeratu ya zinthu izi. Tsopano taonani, munthu akhoza kupita ndi kuti chabwino, ine ndinajoina chalichi. Zimenezo zandikhazikitsa ine. Imeneyo si njira yoperekeratu ya Mulungu. Njira yoperekeratu ya Mulungu ndi kulapa, kuvomereza ndi kuonetsa zotsatira, kubweretsa chipatso chakulapa, kuonetsa kuona mtima. Ngati anthu inu mungachite zimenezo mmawa uno, amene muti mupempheleredwe, ndi anthu inu amene mukumvetsera tepi iyi konse konse pa dziko lapansi, ndipo tepi iyi ikatha kuimbidwa, ndipo mtumikiyo kapena munthu amene akuimba iyo mu magulu aosonkhana uko mkhalango kapena kulikonse komwe inu muli, amene mukuimba iyo, poyamba kulapa kwanu kumveke, ndipo mukatero mubwere wopanda kanthu mu mtima mwanu koma chikhulupiriro. Ndipo mudzapempheleredwe. Pamenepo mankhwalawo agwira ntchito. Yesu anati, lapani aliyense wa inu. Ine ndikutanthauza Petro anatero pa tsiku la Pentekoste. Lapani ndipo mubatizidwe mu dzina la Yesu Khristu kwa chikhulupiriro cha machimo. Ndipo mudzalandira mphatso ya mzimu woyera. Pamene inu mulapa bwinobwino ndi kukhulupirira pa Ambuye, ndipo mkubatizidwa mu dzina la Yesu Khristu, inu mungampangitse Mulungu kukhala wabodza ngati inu simulandira mzimu woyera. Ngati Yesu ananena izi, kutuma komaliza kwa mpingo wake, zizindikiro izi zidzawatsatira iwo amene akhulupirira. Ngati iwo adzayika manja awo pa odwala, iwo adzachira. Ndipo inu mukuona zizindikiro zimenezo zikumutsatira wokhulupirira, ndipo inu mkubwera ndipo wokhulupirira ameneyo kudzasanjika manja pa inu. Ndipo china chake wosachitika ndiye kuti pali china chake cholakwika ndi chikhulupiriro chanucho. Mukuona. Wokhulupirira, Mulungu analonjeza njira yoperekedweratu. Ife timayesera kupeza chitonthozo ponena kuti ine sindikusowa kuti ndimvetsere. Ayi, izo nzona. Inu simukusowa kuti mumvetsere. Koma ngati inu munakonzedweratu ku moyo wa muyaya, inu muzamvetsera kwa iwo. Ndipo inu mudzakondwera ndi iwo. Iwo ndi chitonthozo chanu. Iwo ndi chinthu chimene inu mwakhala mukuchifuna moyo wanu wonse. Iwo ndi ngale ija imene inu ndiwokonzeka kuti musiye chilichonse. Mukuona. Inu mukufuna iwo chifukwa mukudziwa kuti ndi chisamaliro cha chikondi cha Mulungu kwa inu. Ndicho china chake choti chikhazikitse funso la tchimo, chikhazikitse kusakhulupirira, chikhazikitse chilichonse kwa inu ngati inu mukufuna iwo. Ndi iye amene wadwala kwenikweni ndipo akudziwa kuti akudwala amene amafunafuna sing'anga. Mukuona. Osati iye amene sakudwala samaso aliyense. Yesu anatero. Koma ndi iwo amene akudwala. Ngati inu mungazindikire vuto lanu, ndiye inu mukuyenera kuchita mmene iye ananenera kuti muzichitira. Ndiye izo zikuyenera kuchitika. Kapena Mulungu ananena china chake chimene chinali cholakwika. Mukuona, anthu ambiri nthawi zina, misonkhano ya machiritso, inu simumayambira kupansi kwa iyo. Inu mukuyenera kuyeretsa kaye moyo. Inu mukuyenera kukhala muchikhalidwe. Inu mukuyenera ndithudi kunena kuti, inde, ine ndikukhulupirira iwo. Ndipo izo zikuyenera kukhala kuti zikuchokera mu mtima mwanu. Ndiye inu palibe amene angamachite kukunyengererani inu kumati tsopano, o mʼbale wokondedwa, Mulungu wokondedwa, inu mukuyenera kuti muchite ichi, inu mukuyenera kuti muchite icho. Ndinu wokhulupirira, palibe chilichonse chimene chingachotse iwo kwa inu. Ine sindikusamala zimene wina aliyense anganene, zimene otonthoza aliyense, zimene mtonthoza aliyense, zimene dokotala aliyense, zimene chipatala chilichonse, zimene kufufuza kulikonse kunganene. Inu simungakhulupirirebe izo, inu mukungowadziwa iwo basi. Palibe chifukwa chonena china chilichonse chokhudza iwo, inu mukuwadziwa iwo. Tsopano, icho chinthu chenichenicho. Ife tili ndi kutsanzira kochuluka mu zinthu zonsezo, izo zikuyenera kukhala mwa njira imeneyo. Musamakhumudwe nazo izo. Izo zikuyenera kukhalapo pamenepo. Izo nthawi zonse zakhala zilipo ndipo zidzakhalapo. Koma ine ndikukuwuzani inu mmawa uno, mmene chili choonadi ndi zoona zake. Ife tili kumapetwa nthawi. Ife tikuyenera kuchiyala chinthu ichi pansi pa choonadi, mwaona. Ndi kuchilola icho chidziwe chimene chili choonadi. Tsopano ife tikupeza kuti anthu samatenga njira ya Mulungu ya izo. Iwo amafuna iwo Mulungu ali nayo njira yoperekedweratu ya chitonthozo chanu. Mulungu ali nayo njira yoperekedweratu ya zinthu zonse. Koma anthu samayifuna iyo. Anthu amatsatira njira zina. Ndipo nthawi zonse zomwe iwo achita izo mwa njira ira yosiyana ndi njira ya Mulungu. Iwo amabweretsa mkwiyo wa Mulungu pa iwo nthawi iliyonse imene iwo achita izo. Chabwino, ndipo zinthu zonsezi zimene ine ndayankhulapo, izo zichifikitsa ife kwa izi. Dziko, onse awa amene akutsatira kupambana kwa za science, akutsatira kupambana kwa mpingo, akutsatira zinthu zosiyana-siyana, zatifikitsa ife kumathero a dziko lapansi. Ife tili kumapeto, palibepo chiyembekezo chimodzi. Chimene chatsalira. Ife takhala opanda chiyembekezo chopulumukirapo. Ife tilibe ngakhale mwayi umodzi wopulumukirapo. Tsopano mungondilola ine ndiziswere pansi izi kwa maminiti pang'ono. Ndipo ndingotsimikizira izo kwa inu. Ndipo mmodzi aliyense wa inu, inu mutenge ngati inu simutero. Inu muyenera kupeza magazini a zachipatala. Inu mukuyenera kutenga Reader's Digest ndi zinazotero. Mmene inu mumawerenga zopambana zonsezi. Tsopano kuti mupange mtumiki kuno akutumiza uthenga uwu kuzungulira dziko. Nena neno ngati limenelo kuti ife tilibe chiyembekezo kuti ife sitingathe kuwomboledwa kuti ife tadusa mzere wa pakati pa chiwombolo ndi chiweruzo. Tsopano ine ndikuyenera kuwapatsa osonkhana maziko amene neno ili likuchokerapo. Pakuyenera kukhala chifukwa china chimene munthu ngati iye ali mmalingaliro ake abwinobwino monga mmene ine ndikuganizira kuti ine ndili angapange neno ngati limenero kuwuza fuko lake, wauza osonkhana ake, wauza anthu kumene izo zingapite kuzungulira dziko mu mafuko sate kapena 40 osiyana-siyana mwina mwake kuzungulira dziko ndi anthu ndi zimenero kuti ife tili kumapetwa nthawi izo zikutikakamiza ife kuti tinene neno kapena tifotokoze pang'ono za izo mpaka ife titafika ku mutu wathu wa ukulu wa mmawa uno. Taonani, tsopano tiyeni ife tione zimene science ndi maphunziro zatifikitsako ife. Ndipo ndicho chinthu kumene chimene munthu wachivomereza mmalo mwa mawu a Mulungu kutsimikizira kwa science. Ndipo science nthawi zonse imayenera kubweza chimene iyo inanena. Ine ndimawerenga kuno nthawi ina yapitayo pamene wa science wa Chifaransa ananena pafupifupi zaka 200 zapitazo kapena 300 kugubuduza mpira pansi. Ndipo anati ngati mpira uwu paliwiro ili ngati dziko lidzapange konse china chake imene chingadzawapange iwo kuti aziyenda pafupifupi mamayilosi sati pa ola china chake monga choncho kuyenda pa dziko kuti mwa science anatsimikizira izo kuti icho ndi kulemera kwake chikhodza kudzanyamulidwa ndi mphamvu yokoka kuchokera pa dziko lapansi. Mukuona. Tsopano inu mukuganiza kuti science ikhoza kufunsira kwa munthu ameneyo ndi 2D. Izo ndi zakalekale kwa iwo. Tsopano tiyeni tingoganizira tsopano. Ife tonse timafuna kunena kuti ine ndikufuna kutsimikizira mwa science izo. Izo ndi zimene zipembedzo zambiri za anthu achipembedzo zikunena lero. Izo zikufuna kutsimikizira kwa science. Chabwino ine ndikhoza kupotolokera mbuyo ndikuti mwa science munditsimikizire ine Mulungu ali mugulu lanulo. Munditsimikizire ine chilichonse mwa science chimene chili chenicheni. Mutsimikizire chenicheni ndichiti. Moyo, ine ndikufuna kuti inu mundipatse ine wamtengo wakota wa iwo. Kapena mundilole ine ndigulitse chilichonse chimene ine ndili nacho kuti ndikapeze gawo ilo la moyo. Ndipo kodi moyo ndi weni weni ngati iwo siuli. Chifukwa chiyani ife tonse tili pano? Moyo, chikhulupiriro, chikondi, chimwemwe, mtendere, kuleza mtima, chifundo, chifatso, chipiriro. Sayansi singakhoze kukhudza izo. Ndipo ndi chinthu chenicheni chokhalitsa chokhacho chimene chilipo. Chida chonse cha Chikhristu chikuyang'ana pa zosaoneka, koma zokhudzira sizimanena za zinthu zimenezo. Koma izo zili pamenepo, chifukwa chake zimatengera chikhulupiriro kuti mukhulupirire izo. Ndipo izo zimapanga mwa inu chimene chikhulupiriro chalengeza kuti chili kunja uko. Icho chimabweretsa izo kwa inu, machiritso a uzimu ndi chinthu. Iwo sangathe kutsimikizira chimene chimachiritsa mwa uzimu. Koma iwo amadziwa kuti alipo machiritso a uzimu. Ine iwo amalephera kuti atsimikizire chimene chimapulumutsa kwa tchimo. Koma iwo amadziwa kuti anthu amapulumutsidwa kwa tchimo. Chotero izo sizingatsimikiziridwe mwa sayansi, koma izo mwa sayansi zili munjira ya Mulungu yoyang'anira pa izo. Tsopano kodi sayansi yatibweretsera ife chiyani? Tsopano inu mukhoza kudzidzimuka kwa mphindi chabe. Sayansi yatibweretsera ife nthenda, imfa ndi matenda. Tsopano inu mumangophunzitsidwa mbali imodzi ya chithunzicho, koma zilipo mbali ziwiri za icho. Inu mukuti sayansi inapanga ichi, icho ndi chinacho. Chabwino, ife tikupatsani inu mwayi umenewo. Koma tiyeni tiyang'ane mbali inayo. Sayansi yatibweretsera ife nthenda. Sayansi yatibweretsera ife matenda, imfa. Taonani, hybrid ya sayansi yabweretsa imfa kwa mbado zakudya ndi zinthu. Izo zawapangitsa anthu kukhala ofewa kwambiri. Ndipo chotero mpaka mwamuna ndi mkazi akupangidwa ndi mulu wa thope. Ndipo sakumakhala ndi zimango mwa iwo. Iwo angosanduka mulu wa minofu yofewa ya nsomba. Iwo sangathe kukhala opanda chobweretsa mpweya ozizira, iwo angafe. Iwo sangasowere mpira wapansi ngati wina wa iwo amenyedwa pena pake, iwo ungamuphe iye mbokosi la nkhonya ndi zina zotero. Ndipo iwo afewa kwambiri mpaka mwamuna ndi akazi. Chabwino, izo zikuwapotoza iwo. Ndipo iwo akubayiramo hybrid iyi mwa ng'ombe zimene zikumabweleranso kwa anthu tsopano monga mwa sayansi iyo. Ndipo zikupangitsa kupotoza mwa iwo. Chifukwa pamene ng'ombe ikhala ya hybrid, kapena chakudya chilichonse chikakhala cha hybrid, chakudya chimenecho chimapanga khungu la magazi. Ndipo khungu la magazi ndi moyo wanu. Mukuona chimene izo zachita? Ndipo kenako nkukalowa mwa nyama. Iwo amabayiramo ma Jackson awa mu nyama. Ndipo tsopano izo zatsimikiziridwa kuti zobayiramo izi zikugwira ntchito pa mtundu wa anthu mwa sayansi. Iwo akumapopera DDT uyu mminda. Ine ndinaona tsiku lina. Ndipo tsopano ife tili ndi odwala 800 mudera lino chifukwa chakudya mazira. Kodi inu mukukumbukira zaka zapitazo? Pamene ine koyamba, pamene ife ndinali ndika nyumba kakang'ono kuno. Ndipo ine ndinali kulosera, ndipo ndinati, izo zidzachitika masiku otsiriza. Musamadzakhale mchigwa, ndipo musamadzadyeko mazira. Ine ndilinazo izo pa buku langa. Ine ndinali kuganiza kuti panali china chake chokhudza zimenezo. Ndipo ine ndinapita, ndipo ndinakaziyang'ana izo. Musamadzadye mazira. Izo zinali mbuyo mu 1933. Mazira akukhala ndi china chake mkati mwake tsopano. Ndipo ine ndikuona pamene sayansi ikunena kuti munthu akapitirira zaka 50 zakubadwa asamadye mazira, chifukwa iwo ndi chinthu cholimba kwambiri pa mtima imene chingadyedwe. Matenda, mkaka, chakudya chathu cha magulu chinkakonda kukhala mkaka. Madokotala adzakuwuzani inu, mutalikirane nawo iwo. Iwo ukupangitsa kutsekeka kwa mphuno ndi china chilichonse. Ndi munthu yemwe uja yemwe ankakonda kumwa iwo ndi kukhala moyo kwa zaka, ndipo osamadziwa konse kutsekeka kwa mphuno. Koma kukweranitsidwa ndi zina zotero kwaphwasula chimango cha munthu mpaka iye sikanthu koma mulu wa thope. Mpira wa matenda. Nchiani chachita zimenezo? sayansi taonani izo zapangitsa mbeu yapakati pa mwamuna ndi mkazi kuti ifoke kufoka kwa thupi kwa munthu kudzera mu mbeu ndipo kuchuluka kwa ana a vuto la ziwalo kuli pafupifupi 30% kusintha mtundu kwa khungu kukukwera kwambiri ndipo kufoka uku kwa kukweranitsidwa kwa zakudya zimene ife tikudya kuti tikhale ndi moyo kukufokesa thupi zimenezi kuyambitsa khansa mavuto amisala ndi mitundu yonse ya matenda kukhazikika pa thupi la munthu chifukwa chakufoka kwake mwa sayansi kudziwononga okha kutalikirana nalo dongosolo la mulungu iye anati mulole mbewu iliyonse bale monga mwa mtundu wake mukuona kumene ife tili ine ndikhoza kumangopitilira ndi kumapitilira nthawi yathu ikutha koma zindikirani chiyani chimene chikuchita zimenezo sayansi yabweretsa imfa matenda ndi chiwonongeko ndipo ine ndinaona tsiku lina ine ndinali kuyankhula ndi mzanga wabwino Dr. Veil wakhalapo pamene panali nkhani yakuti anthu akuphedwa ndi penicillin izo kwenikweni si penicilliniyo uve kumene iwo amaulola kuti ulowemo pamene iwo akupanga penicilliniyo iwo ndi mchitidwe wopanga ndalama wa umbombo madokotala amapereka iwo nthawi zina amene sadziwa mkomwe kapangidwe ka aspirini ndipo abambo awo amawatumiza iwo kuti akakhale katswiri muchina chake chinzake ndipo samadziwa mkomwe momwe angachizire kupweteka kwa mmimba mwa mwana koma kodi ife tili ndi chiyani umbombo kukoka kwina kapena china chake chaching'ono iwo alibe mkomwe dokotala wakumudzi wachikale amene amafika ndi kudzayankhula nawe ndi kudzakutonthoza iwe ndi kudzachita chilichonse iwo amamuchotsapo mulungu pa chithunzicho chifukwa iwo atsatira njira yawo yawo pofuna kuti amuchotsepo mulungu pa chithunzicho iwo amufotokoza iye mopotoka ndi zimenezotu ndizo zimene ife tachita pakukweranitsa inu mukuona thupi chimene chimapangitsa mbewu ya thanzi nyongolosi imalephera mkomwe kulowa mwa iyo mbewu zochita kupanga izi mbewu za hybrid izi zimene inu mumayenera kuti muzichita kuzipopera nthawi zonse ndipo ambiri a inu munawerengapo uthenga wanga wa chipembedzo cha hybrid mwachipemelera ndi kuleledwa ndi zina zotero zindikirani koma mbewu yeniyeni yapachiyambi simasowa kuti izichita kupemereredwa iyo ndi yapachiyambi chimapangitsa ndi chiyani kuti matenda abwere mthupi la munthu ndi thupilo monga mmene ine ndinawuzidwira ndi dokotala mzanga ofunika yemwe ine sindingafune kuti ndimutchule dzina lake tsopano koma iye mʼbale wabwino kwambiri amandiwerengera ine posachedwapa kuchokera mu zolemba za mankhwala buku mu ofesi yake mmene iye amasunga mabuku abwino onse awa ndi zinthu zatsopano za mankhwala ndikufowoka inu muzindikira aliyense amene ali weniweni inu mumati thupi lanu lafowoka inu mukumayamba chimfine mwa msanga icho ndi chiyani uko ndikufowoka kwa thupi lanu kumene kumapanga mamina azituluka mu zokhudzira zanu ndipo mmenemo nyongolosi ya chimfine imadzadzigonekamo yokha ndipo inu mumakhala ndi chimfine koma ngati thupi limenelo likanakhala la mphamvu ilo likanaponyera kutali nyongolosi ya chimfine imeneyo iyo sikanakhudza izo chotero inu mwaona pamene mulungu anamupanga munthu m'malo woyambirira iye anali wotetezeka kumatenda aliwonse mukuona koma kusakhulupirira ndi sayansi sayansi ndi maphunziro zinali chinthu choyambirira chimene chinadzamuchotsa munthu kutali ndi mulungu ndipo izo zikumutengabe iye tangoonani zimene ndudu ndi kumwa ndiwo zivulawa ndi zina zotero zachita kukugwa kwa fuko ili ine ndikuganiza inu nthawi zonse mumadabwa ine ndipanga neno apa ine sindimafuna kuti ndichite izo koma ine ndikukhulupirira nditero taonani iwo amadabwa nthawi zina iwo nthawi zonse amandiuza ine mbale Branham chiyani chiyani chimene chimakupangitsani inu nthawi zonse kumatenga zinthu ngati zimenezo inu simumazimva izo kunena kuti inu mumapita kuchalichi cha munthu bwanji ine ndimakhoza kubwera ndi azinzanga achikazi Ndipo iwo ndithu amalephera kukhala mumasuka pamene inu mukuyankhula. Inu nthawi zonse mumakhala mukuwazazira iwo. Tabwino, dzadzisi lawo lalifupi ndi zomavala zovala zachimuna ndi zinthu zonse izi monga zimenezo. Ndikuti, chifukwa chiyani inu mumachita izo? Tsopano ine ndine ukhoza kukhala uthenga wanga omaliza mpaka chilimwe chikudzachi mukudziwa. Koma ine ndikufuna kuti ndikuwuzeni inu. Ndi izi apa, iwo ndi mzimu wozindikira za mu mtima wa masiku otsiriza ano, umene umadziwa kuti icho ndi chinthu chotembeleledwa pamaso pa Mulungu. Ine ndimangodabwa nthawi zina ngati mtumiki ali ndi kuzindikira kulikonse kwa masiku otsiriza. Mulungu yemweyo amene amanena pa nsanja pano mavuto anu ndi zimene inu mwachita ndi chimene inu mumati mukhale ndi mavuto amene inu muli nawo. Mzimu omwewo mkati mwanu umayang'ana kunja ndipo umakhoza kuzindikira zizindikiro za nthawi ndipo iwo sungalephere kufula mokweza. Iwo ndi mzimu wozindikira za mu mtima chifukwa mzimu woyera iwo mwini umanena kuti chinthu chimenecho ndi tchimo ndipo aliyense amene atenga nawo gawo la icho adzawonongedwa. Ndiyeno ine ndingalungamitsidwe bwanji pamaso pa Mulungu ndi kumaona alongo anga ndi abale ali muchikhalidwe chimenecho ngati ine sindifula motsutsa izo. Ngakhale iwo atamandikwira ine ndikuyenerabe kutsutsana nazo izo. Uko ndikuzindikira za mu mtima. Nthawi zina iwo amatsutsana mu mawu ndi zina zotero ndipo ndikusowa kwa kuzindikira za mu mtima. Bwerani mudzakumane nazo izo ndi mawu. Mukuona, ife tikudziwa uko mkulondola. Chabwino, ndizo uko nkudziwa kuti izo ndi choonadi. Uko ndikuzindikira za mu mtima kwa masiku otsiriza. Tsopano, ife tikuona za sayansi. Ine sindikufuna kupita patsogolo paliponse pa zimenezo. Nthawi yanga ikuthamanga kwambiri. Tsopano, tiyangane kachiwiri pa maphunziro ndipo tione chimene iwo achita. Mukuona. Tsopano, ife tili ndi mipingo iwiri yofunika. Tsopano, ife tikuzindikira kuti zinali zimenezo. Kuti kunali kulingalira. Kulingalira wamba, kumene kunayambitsa mpira wa tchimo, kuti uzigubuduzika pa malo oyambirira. Kunali kulingalira chiyani? Kulingalira motsutsana ndi mawu a Mulungu. Pamene Mulungu anamuuza Adamu ndi Eva, tsiku limene inu mudzadya umenewo. Tsiku limenelo inu mudzafa. Izo zinakhazikitsa ndizo zonse za izo. Ndipo iye anawamangira iwo mpanda motsutsana ndi mdani kuseri kwa mawu ake. Koma pamene Eva akumvetsera kulingalira kwa Satana, mwaona, chikhalidwe kumvetsa maphunziro kupita patsogolo, mwaona, iye anatuluka kupita kumeneko ndipo anakamvetsera kulingalira kwa Satana ndipo anakachita chinthu chimene Mulungu anati musadzachite. Ndipo ngati kulingalira kumodzi, kumvetsera kulingalira kumodzi, motsutsana ndi mawu, kunayambitsa chisokonezo chonsechi. Kulingalira kumodzi, kutsutsana ndi mawu kenanso, sikungakutengereni inu mbuyo kubwerera ku malo omwewo, chifukwa zingakhale zopusa bwanji kwa Mulungu, kuti amubwezeretse munthu pa malo omwewo, amene iye anamuchotsapo iye. Mukuona. Inu mukuyenera kubwera ku mwazi wokhetsedwa wa Khristu. Chipembedzo chanu sichingagwire ntchito ndipo kulingalira kwanu sikungagwire ntchito. Ndi mwazi ndi kubadwa ndipo iwo umabala mwa inu cholengedwa chatsopano Khristu ndipo inu mumakhala moyo monga mwa kachitidwe ka Khristu. Chifukwa mankhwala amene inu mumamwa amasonyeza kuti iwo amapha tchimo la kusakhulupirira. Mumatsutsa chilichonse koma mawu a Mulungu. Maphunziro amatipatsa ife uko ife tili ndi mipingo iwiri mawa uno. Umodzi wa iwo ndi mpingo wa Pentekoste umene unapanga bungwe pa Pentekoste mwanzi moera. Wachiwiri ndi mpingo wa Roma Katolika umene unapanga bungwe ku Nisea Roma. Umodzi wa iwo ndi kubadwa kwa uzimu. Winawo ndi umembala wa zalunha kuchokera ku mpingo umenewo unadzabwera achiprotestanti onse. Zipembedzo zonse zinabwerako. Chimenecho chinali chipembedzo choyambirira. Zipembedzo zonse zinabwera kuchokera kwa chimenecho. Ndipo zili pa ubale ndi icho. Chivumbulutso 17 amanena choncho. Iye anali hule, ndipo iye anali manthu ati mahule. Uko nkulondola. Chotero palibepo, mpoto sungatchuleke tulo noni. Mwaona? Chifukwa izo nzona. Izo ndi chimodzi basi. Iwo wapanga bungwe. Iwo wapita. Iwo uli ku Roma. Ine sindikusamala chimene iwo uli. Iwo wapita. Baibulo Ife tangomaliza kumene kudutsa mibado ya mpingo imeneyo kuti titsimikizire zimenezo. Umodzi ndi wokhazikika pa kuzindikira za uzimu. Winawo ndi wokhazikika pa maphunziro ndi kumvetsa kwa luntha. Tsopano izo zikutibwezeretsanso ife mʼmunda wa Edeni kenanso. Kubwereranso kumalo omweyo. Mkazi mpingo ndi amene anakamvetsera osati Adamu. Mkazi, tsopano iwo akufuna kukhala manthu wa mpingo, ziteroni, ndizo ndende kulondola. Palibepo chilichonse chimene sichili mu nthawi. Iwo akupanga kuvomereza kwawo, mwaona. Bwerera ku chinthu chomwecho, kusakhulupirira mawu a Mulungu. Ku Niseya, Roma, pamene funso linabwera lokhudza ubatizo wa m'madzi, lokhudza zinthu zina monga zimenezo, ndi lokhudza ubatizo wa mzimu woyera, ma bishopuwo pamodzi anapanga bungwe kumene chinkatchedwa mpingo wa Roma Katolika. Kumene unali Roma wachifumu. Iwo unkatchedwa chomwecho. Ndangomaliza kumene kutenga mbiri yakale dzulo ndi kumvetsera kwa iyo. Kuyangananso iyo mobwereza kachiwiri. Ndipo izo zimayenera kukhala Roma yekha mu Roma ndi mmene munali mpingo wachifumu. Inayo inangokhala mipingo yaing'ono ya pa ubale kwa iyo. Yongotchedwa Katolika. Mpingo wathu nawonso ndi Katolika. Mpingo wa dziko lonse. Kumene uli chikhulupiriro cha dziko lonse, cha ukhulupirira wonse. Umodzi wa iwo unabadwa mwa mzimu wa Mulungu. Ndipo uli nawo mzimu woyera mwa iwo. Ndipo umadzitsimikizira ndi moyo wake. Chiphunzitso ndi kachitidwe kuti mzimu woyera uli mmenemo. Chifukwa iwo ndi mtonthozo amene Khristu analonjeza. Akugwira ntchito mu mpingo wake. Kumachita chinthu chomwecho imene iye ankachita pachiyambi. Umo ndi mmene mankhwala achipulumutso cha Khristu anagwirira ntchito pachiyambi. Umo ndi mmene iwo akugwirira ntchito lero. Bweretsapo chinthu chomwecho. Winawo ndi kumvetsa kwa luntha wachipembedzo wopangidwa ndi gulu la anthu umene uli ndi maonekedwe a Mulungu monga mneneri anatiwuzira ife ndipo umakana choonadi ichi cha mphamvu iyi. Tsopano izo ndizomveka bwino basi mmene ine ndikudziwira kuzipanga kwake. Tsopano ndi imeneyo mipingo iwiriyo. Umodzi wa iwo unabadwa ku Niseya ndipo winawo unabadwa pa Pentekoste ndipo umodzi nthawi zonse wakhala ukutsutsana ndi winawo. Ife tadutsa mibado ya mpingo ndi kutsimikizira zimenezo. Wina umatsutsana ndi unzake. Umodzi wa iwo ndi mpingo wabwino wolemekezeka wa luntha wokhala ndi wophunzira abwino ndi zina zotero. Winawo umatengedwa ngati gulu la oyera wodzigubuduza. Iwo unali pachiyambi woledzera asodzi osaphunzira ndipo ndi chinthu chomwecho lero. Iwo ukwikidwabe mu gulu lomwero. Umodzi wa iwo ndi wa sayansi, winawo ndi wa uzimu. Umodzi ndi wa makonzedwe a sayansi, winawo ndi wa kuzindikira mwa uzimu kwa mawu. Umodzi ndi wokonzedwa mwa sayansi, zimene magulu a anthu amati. Bishop wa luntha. Winawo ndi mwantheladi wobadwa mwa mzimu wa Mulungu. Ndipo umakhala moyo mwa mzimu wa Mulungu. Ndipo umachita ndi kukwaniritsa mawu amene Mulungu analonjeza. Zimaonetsera mankhwala amene inu mukumwa. Kodi inu muli ndi mankhwala amaphunziro? Kodi inu muli ndi mankhwala a mzimu woyera? Mukuona? Yabwino. Oh, kutchatchalika kwa Satana kuja. Momwe iye angajambulire chithunzi chimenecho. Maluntha akhoza kumupangitsa munthu amene sanabadwe mwa mzimu wa Mulungu mangodzitembenuza. Ndipo palibepo njira mwaluntha kuti awatontholetse iwo ndi izo. Palibepo njira yake. Uko ndi kuzindikira mwachikhulupiriro. Maona? Kuzindikira. Ife timaona chimene mawu amanena. Ife timawakhulupirira iwo. Ndiye mʼbale Branham iwo amanena kuti ali ndi kuzindikira. Ndiye mulole mzimu woyera ubale ndende ndi chimene iye analonjeza kuti adzabala. Ndiye ife tikhulupirira izo. Mukuona? Ndi umenewo umboni wa iwo. Kodi mankhwalawo anachita motani pamene iwo anamukantha munthuyo? Zizindikiro izi zidzawatsata iwo amene akhulupirira. Iye anatero. Ngati mankhwalawo anamukantha iye, ndiye kuti zili bwino. Mukuona? Chotero iwo amatibweretsera ife izi. Zikutibweretsa ife tsopano potseka mu maminiti pang'ono otsatirawa. Chotero izi zikutibweretsa ife kuchoka kwa Abele ndi Kaini pita ku chiweruzo cha nthawi ya Noa kuyambira kubwera kumene kwa masiku a Noa. Tsopano tisanakhale ndi mzere wa pemphero, mvetserani mwatcheru pamene ine ndikudutsitsa malemba ena pano mu waung'ono, mutu waung'ono. ife tikupeza kuti dziko lingataka kutenga kumvetsa kwake kwa luntha kwa mawu amuna amenewo anadzakhala anthu opambana anthu odziwika baibulo limanena chomwecho Genesis 6:4 amuna odziwika akufunafuna akazi okongola kwenikweni ndi zinthu ngati kuti tinali ndi dziko lonse tangodusa kumene izo pa wala kofiira kothwanima ife nayankhula usiku wina mmene akazi ati adzakhale okongola mumasiku otsiriza mmene amuna odziwika monga mpungwepungwe wa ku England ndi United States ndipo izo zidzadziwika limodzi la masiku awa mwaona iwe sungadziwe basi chimene mahuli apafoni awa ndi china chilichonse chili kuona kodi inu mukudziwa kuti pakumakhala akazi amubhala atatu kwa mmodzi kuposa mmene zilili ndi mtsikana ku secondary school kapena ku college akazi amubhala atatu kwa mmodzi kuposa mmene zilili ndi mtsikana ku secondary school ndi ku college kodi inu mukudziwa peresenti ina yake ine sindingathe kuyitchula iyo tsopano chifukwa iyo sili patsogolo panga ine sindinalembe konse izo koma pafupifupi magawo atatu ana a sukulu yapamwamba mfukoli atsimikiziridwa kuti alibe khalidwe labwino kapena amayenera kupita ku nyumba kukakhala amayi kodi inu mukudziwa kuti kumwa penesilini kuti matenda achindoko athe kwangobweretsa chivundi pakati pa anthu imene chinthu chimenecho sichinafe komabe mwaona mulungu anati iwo adzachezera ku mbado wachinayi izo zikuyambitsa khungu kukhala la mangamanga ndi china chilichonse ndipo ana ali momwe tchimo momwe ilo lili lothyathyalika momwe anthu amenewo atumiki amenewo amayimirira ndipo osalalikira motsutsa ozivula pa nsewu awo ndikumawalola iwo azimba mukwayala ndi chilichonse monga choncho ndipo onani ndi chinthu chomwecho chimene chinatumiza dziko lathu ku gehena inatumiza mtundu wathu ku gehena kukulondola kotero tsopano ife tikupeza kuti zitachitika kuti mulungu zamukwana izo monga mmene ine ndikukhulupirira kuti iye watero lero tsopano ine ndikubwera kumukwanga ine ndili ndi njira yachilendo yobweretsera ine ndimakonda kumangiriza zinthu zambiri ndipo kenako nkufika pa mutu wanga tsopano ife tikupeza kuti mmasiku a Nowa pamene mulungu amati adzaweruze dziko lapansi pamene ilo linafika chimodzimodzi monga ilo lafikira pano chifukwa yesu anati ilo linali kodi iye anasamala kodi iye anasamala iye ndithudi iye anasamala iye anasamalira chiyani tsopano iye atadziwa kale kuti chiweruzo chinali chikubwera ndipo anali atalengeza chiweruzo iye anawasamalira iwo amene ankasamala ndipo izo chimodzimodzi monga mmene izo zilili lero iye anawasamalira iwo amene ankafuna kusamala ndipo ife tikupeza kuti iye anawatumizira iwo mneneri kuti akawatsogolere iwo kuti azikawatsogolera anthu ake osankhidwa kupita ku njira yake yoperekedweratu yothawirapo pawo iye ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse kuona ife tikupeza kuti mulungu anawasamalira anthu ake ife tili pa mapeto ndipo ife tikuona kuti ife tili pa mapeto palibepo njira yoti tingamange pa chivundi chimenecho kodi ife tingathe bwanji kumanga mzinda pa bwinja lakupsa la Sodomu ndi Gomora kodi ife tingachite izo motani pali mphamvu imodzi yokha imene yatsala ndipo ndiyo kubwera kwa Ambuye Yesu my kuyeretsedwa podusa mu nthawi ya chisautso kuti zikabweretse kubwezeretsa kwa dziko kwa anthu amene ali olungama pamaso pa Mulungu ndipo akukhala moyo mwa mawu ake zindikirani iye anasamalira iwo amene anasamala kuti athawe mu masiku anowa ndipo iye anawatumizira iwo mneneri ndipo mneneri uyu anawatsogolera iwo ku njira yoperekedweratu ya Mulungu tsopano imeneyo ndi njira ya Mulungu yochitira zinthu mukuona Mulungu anayankhula kwa Nowa amene anali mawu iwo sanali mawu olembedwa pamenepo ndipo anamuwuza Nowa kuti akonze chombo kuti anthu adzapulumukirepo ndi kuti awachenjeze anthu onse kuti iye anali ndi njira imodzi ya chipulumutso ndipo munthu uyu anali mneneri otsimikiziridwa amene anawatsimikizira iwo njira yothawirapo zindikirani ozichepesa ndi woona mtima anamumva mwamuna uyu ndipo anamukhulupirira iye ndipo iwo anathawa iwo anathawa chiyani imfa ya dziko la tchimo limene linali kuwonongedwa mu tsiku limenelo iwo anathawa njira ya imfa imene inali pa dziko lonse Mulungu anasamala kwambiri. Oh Mulungu, mundithandize kuti izi zipite mwakuya tsopano. Zere wapemphero usanabwere. Mulungu anasamala. Iye akuyang'ana apa dziko lapansi tsopano lero. Ndipo iye akuitana. Ndipo iye akuitana. Ndipo iwo agana ndipo anyodogola. Panali mwayi wakulapa pachiyambi. Pamene Mulungu anamuuza Yesaya kuti apite ndipo akaike, akamuuze Hezekiya kuti iye afa. Hezekiya analapa. Ndipo panali chifundo. Pamene Mulungu anamuuza Yona kuti apite ku Nineve, ndipo akafule. Kwa mmasiku 40 iye adzaononga mzindawo. Iwo analilira chisomo ndipo panali kulapa. Koma pamene iwo anachikana icho, panalibe chimene chinatsalira koma chiweruzo. Ndipo fukoli lamukana Khristu. Iwo alephera kuti amvere kuitanako. Chotero palibe chimene chatsalira koma ife tikuyang'anizana nacho chiweruzo. Tsopano, kodi Mulungu amasamala za iwo amene alapa? Kodi iye wapangira iwo njira? Tsopano ife tiona zimene iye anachita mu nthawi za mdomo. Nthawi ya Nowa iye anasamala. Iye anatumiza mneneri ndipo iye anabweretsa njira. Ndipo iye anawasonyeza iwo njirayo. Ndipo iye anawakonzera iwo njira yothawirapo. Ndipo iwo anachithawa chiweruzo. Iye anawasamaliranso iwo. Ife tikupeza kuti iye anawabweretsa iwo pamalo amene iye masiku otsiriza. Mene mwa onse chiweruzo chachikulu chisanafike. Iye wawasamalira iwo kwambiri. Mpaka iye wawakonzera njira. Mene iwo angabwere. Ikudzakhala mfulu ku ziweruzo zonse zimene zinali mkudza. Tsopano iye anachita zimenezo kwa osankhidwa tsopano. Ife tikudziwa zimenezo. Iye anachita izo kwa osankhidwa. Kwa osankhidwa okha tsopano. Iwo anali amene anavomereza mbewu iyi ya moyo. Iwo anali amene anakonzedweratu kuti adzaone izo. Iwo anali amenewo. Ife tonse ngati ife timakhulupirira Baibulu, ife tiyenera kukhulupirira mukukonzedweratu kukulondola. Sikuti Mulungu akufuna kuti aliyense avutike, koma iye anali kudziwa amene ati adzalandire iwo ndi amene sadzalandira. Iye anasamaliranso anthu ake osankhidwa masiku achiwonongeko cha Igupto. Iwo anali uko ku Igupto ndipo anakhalako akapolo. Masiku a Mose iye anawasamalira anthu. Iye anawatumizira iwo chiyani? Neneli kenanso kulondola uko. Ndipo iye anawalekanitsa anthu ake kwa dziko losakhulupirira kuchoka ku chiweruzo chomwe kunabwera cha dziko limenelo. Kodi iye anachita izo? Iye anasamala pamene Igupto anawunjika machimo awo mokwera mpaka Mulungu anachita kutumiza chiweruzo. Kwa iye anali atamuuza kale Abrahamu, ndipo ine ndidzachita nalo fuko limenelo. Chotero, malo motsanulira mkwiyo wake pa onse a iwo. Iye anatumiza chisamaliro chake kwa iwo. Iye anatumiza mtonthozi wake kwa iwo. Iye anatumiza mawu ake kwa iwo. Ndipo iye nthawi zonse amatumiza mawu ake podzera mwa mneneri wake, monga iye anachitira mu nthawi ya Nowa. Iye anachita chinthu chomwecho masiku a Nowa, masiku a Eli, a Mose. Ife tikupeza kuti iye anachita chinthu chomwecho. Iye anawatumizira iwo mneneri wake, ndipo iwo anadzilekanitsa okha kusakhulupirira. Tsopano umenewu ndi mtundu umene unatulukako. Umenewu ndi mtundu umene unakhulupirira iwo. Iwo anamukhulupirira Mose kuti iye anali maso a Farao. Iye anali wotengeka. Iye anali wamatsenga. Iye anali wachinyengo. Iye anali china chake choyipa. Koma kwa anthu amene anali osankhidwa, amene anatuluka monga mwa mawu a Mulungu, ine ndidzawatulutsa iwo. Iye anali mneneri kwa iwo. Iye anali njira ya Mulungu yoperekedweratu ndipo iye nayenso, zindikirani, iwo anamukhulupirira iye ndipo anathawa chiweruzo cha tsiku limenelo. Iwo anamukhulupirira Mose ndipo iye anati iye anasamalanso za iwo powatulutsako iwo. Ndipo iye anawasamalira mu ulendowo iwo atatha kutulukako. Amen. Monga izo zinali muthupi, izi zili mudera la uzimu. Iye anasamala chifukwa chiyani? Iye anapereka chilichonse chimene iwo ankachisowa pamene iwo anali pa ulendo. Kodi iye anatero? Iye amawachiritsa iwo akadwala. Iye amapereka machiritso. Iye amapereka njira ya nthenda zawo. Iye anapereka njoka ya mkuwa kuti iwo aziyang'ana pa njoka ya mkuwa imeneyo. chizindikiro cha chimo ndipo nkuchiritsidwa iye anali kuadyetsa iwo pamene iwo anali pa njira pamene kunalibe mkate iye amavumbitsako mkate kuchokera kumwamba iye amawadyetsa iwo osati zokhazo ayi koma iye anali kuaveka iwo kuonetsera kuti iye amasamalira iwo amene amasamala ngati iwo akonzeka kuti avomereza ndi kulapa ndi kukhulupirira ndi kumulandira mulungu amasamala koma inu mukuyenera kuyamba kusamala inu mukuyenera kuvomereza chimene iye anakutumizirani inu iye anasamala kwambiri za iwo mwakuti iwo anakhala otsimikiza kuti apo sipakhala kulakwitsa iye anamutsimikizira mneneri wake ndi chizindikiro cha lawira moto kuti anthuwo aole kuti izo sizinali munthu uyu yekhayekha akuyenda kuno kuti anali mulungu pamwamba pomwe pa iye iye anali iyeyo amene amatsogolera njirayo mulungu amasamalira anthu amene akusamala mulungu amawasamalira iwo amene akusamalira za iye kotero iye anadzamuvomereza munthu uyu ndipo anadzatsimikizira ti anali wantchito wa mulungu kuwatumizira iwo lawi la moto kuti likawatsogolere iwo popita ku dziko limenero ndipo iwo ankadziwa kuti ngati chizindikiro ichi cha moto uwu lawi la mtambo ndi moto zimawatsatira iwo iye anati iye sanachotsepo lawi la moto ndi mtambo iye anali nawo iwo kwa zaka ndi zaka muchipululu zaka 40 kulondola uko lawi la moto lija linawatsogolera iwo ife tili muchaka chathu cha 33 ngakhala zaka zina 7 izo zikhoza kudzayimiriridwa mofanana chabwino lawi la moto linawatsogolera iwo iye anawasamalira iwo ndipo iye anawasamalira kwambiri iwo mpaka iye anangowalola iwo kuti adziwe kuti icho sichinali chinthu china cha za sayansi icho sichinali chongogwerapo ma iye anavomerezera uthengawo anawutsimikizira iwo iye anamusamalira kwambiri ngakhale mkazi amene anali wakunja osati wa chiisraeli iye sanali wagululo koma iye anali wakunja wa chipresbyteria methodist kapena china chake iye anali wambali inayo koma pamene iye anamva dzina lake anali Rahabu iye amakhala iye anali hule koma pamene iye anamva momwe mulungu amakhalira mulawi la moto ndipo amawatsogolera iwo iye anati lolani anayitanira kwa mulungu ndipo iye anaonetsera chifundo kwa azondi amene anabwera kuti adzazonde dzikolo ndipo chifukwa chakuti iye anasamala za iye ndi anthu ake mulungu anamusamalira iye mochuluka mpaka kuti hule uyu amene akanadzapereka moyo wake kwa Khristu ku chochitikacho chifukwa iye anali ataona chizindikiro cha mulungu wauzimu ndipo iye anatumikira milungu yake muchipembedzo chake chomwe koma pamene iye anaona chizindikiro chachikulu cha uzimu ichi iye anafuula ndipo anapempha chifundo ndi chifundo kwa banja lake ndipo mulungu anasamala kwambiri za iye mpaka mzinda wonse unagwera pansi umodzi pamwamba pa unzake koma panalibe pomwala umodzi umene unasuntha pa nyumba yake iye amasamala ngakhale iye anali wakunja iye sanali mugululo pa nthawi imeneyo koma iye anasamala iye nthawi zonse amasamala iye anamusamalira Eliya pamene iye ndipo iye yekha anasamala za mulungu haleluya ndi pamene izo zimafika dulani nkhawa zanu pa iye pakuti iye amasamala za inu Petro akuyankhula kwa akulu osankhidwa akulu ndi iwo mu mpingo iye anati ikani nkhawa zanu pa iye chifukwa iye amasamala za inu ikani chilichonse pamenepo chifukwa ndinu oyera pamaso pa mulungu ndinu inu mukuyenda ngati antchito a mulungu mulungu anamusamalira Eliya chifukwa Eliya anamusamalira mulungu alalikena onse anali atataya masomphenya tsiku limenelo anali atataya chifuniro cha mulungu ndi chikondi cha mawu ake ndipo izo zonse zinakhala za makono koma zilibe kanthu mene Yezebeli anawapangitsira iwo kukhala makono lona oyamba mu dzikolo zilibe kanthu kuti ndi mochuluka bwanji mmene alalikiwo anawalola akazi kumapangira ndi kumachitira Eliya amadzudzula izo mu dzina la Ambuye iye amasamala zimene mulungu ananena ndipo mulungu amasamala zimene Eliya amanena pa nthawiyo chifukwa iye amanena mawu a Ambuye mulungu amasamala pamene inu mukusamala koma inu mukuyenera muyambe kusamalako Eya, zindikirani, iye anasamala pamene iye anamuitana Eliya mwamwa wake kuti achoke pakati pa zipembedzo. Zinkaoneka ngati iye afa ndi njala, chifukwa pakanakhala popanda chakhumi ndi zopereka zikubwera kwa iye. Koma iye anamusamalira kwambiri Eliya, iye sanamulole iye afe ndi njala pa nthawi imene iye amamvera mawu a Mulungu. Iye analamulira akhungubwe kuti amudyetse iye. Iye anamusamalira Eliya chifukwa Eliya amasamala za iye. Ndipo iye ndi mawu. Iye anamusamalira Daniele pamene Daniele anasamala mawu a Mulungu mokwanira kuti apemphere moona mtima. Zinalibe kanthu zimene mfumu inanena. Ine sindikufunanso chilichonse cha izo chichitidwe. Eliya anangotsegula makatani ndipo anayang'ana cha ku Yerusalemu. Ndipo anapemphera. Eliya anasamala za Mulungu ndipo Mulungu anasamala za Eliya. Daniele anasamalira mawu a Mulungu ndipo Mulungu anamusamalira Eliya. Iye anatumiza lawi la moto limene linaopheza mkango uja kuchoka kwa iye ndipo unangokhala pamenepo utali wa usiku wonse. Mulungu anasamalira chifukwa Daniele anasamala. Inde bwana anapemphera moona mtima akudziwa kuti zitanthauza kuti aponyedwa mu dzenje la mikango ngati iye samvera malamulo achipembedzo. Koma iye anagwada pansi pafupi ndi zenera osaopa chimene munthu anena. Iye anatsegula mazenera chifukwa ilo linali lamulo la Mulungu. Ndipo iye anapemphera modzipereka ndi moona mtima kwa Mulungu wake tsiku ndi tsiku. Iye anasamala za Mulungu ndi malamulo ake ndipo Mulungu anapotoloka ndipo anamusamalira Daniele ndi kutuma kwake mayimidwe ake. Daniele anasamala za Mulungu ndi mawu ake ndipo Mulungu anamusamalira Daniele ndi mayimidwe ake ku mawu. Iye adzachita izo nthawi iliyonse. Amen. Iye anasamalira ana achihebri pamene iwo analemekeza moona mtima ndi kusamalira chikhulupiriro chimene chinaperekedwa kamodzi kwa iwo, mawu a Mulungu. Iye anawasamalira iwo kwambiri mpaka pamene iwo anaomba lipenga. Iwo anali ndi lamulo kuchokera kwa Mulungu. Musagwadire Mulungu wachikunja aliyense pano lililonse. Musagwadire ndipo musapembeze iwo. Limenelo linali lamulo. Ndipo pamene iwo anaomba lipenga ndipo anati, ife tiwaponyera mung'anjo. Iwo amene satero. Iwo anasamala kwambiri mpaka iwo anatembenuzira misana yawo kwa fanolo. Uko nkulondola. Mulungu anasamala kwambiri za iwo mwakuti pamene kutenthe kunabwera iye anatumiza munthu wachinayi kumeneko mung'anjo ya moto ndipo anawasiziritsa iwo. Iye anasamala chifukwa iwo amasamala. Ngati inu mukufuna kugwiritsitsa kwa kachikhulupiriro kena kake, Mulungu samasamala chimene inu mukuchita. Ngati inu mukufuna kuchita zimenezo, iye sadzakusamalirani inu konse, chifukwa inu mukuchita zimene munthu ananena. Koma ngati inu mungagwiritsitse ku mawu a Mulungu, kuvomereza kwanu kuona kwenikweni ndi kukhulupirira kuti Mulungu ndi mchiritsi, yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Iye adzakusamalirani inu. Iye anasamala nthawi imeneyo. Iye anawasamalira ana achihebri. Ndipo iye anawatumizira iwo munthu wachinayi kuti akapulumutse iwo. Amene anali Khristu, ife tikudziwa zimenezo. Amene wakhate anafuula, Ambuye, akhate teni, anatulukira ndipo anafuula moona mtima, Ambuye, tichitireni ife chifundo. Iwo anali nazo zokwanira kuti asamalire zosowa zawo. Iye anali ndi mphamvu yowasamalira iwo. Iye anasamalira wakhate chifukwa wakhateyo amasamala kuti apange kuvomereza kwawo kumutcha iye Ambuye. Iye anasamala pamene kenturiyo anasamala mokwanira za iye mwini kuti ayitanitse thandizo kuchokera kwa Yesu. Pamene kenturiyo anaonetsera mwachikhulupiriro chake ananyoza mafano ake aku Roma ndipo anasamala mokwanira mwa umboni wa pagulu kumuyitanitsa iye kuti abwere adzachiritse mwana wake wamwamuna. Yesu anasamala mokwanira mwakuti anapita kukamuchiza iye. Iye amasamala pamene inu musamala. Inu muyenera kusamala poyamba muli monse. Iye anasamala. Iye anasamala pamene Yairo anasamala mokwanira za Yesu. Iye anali wokhulupirira wanseri. Iye anakhulupirira kuti iye amalondola koma chifukwa cha mayimidwe ake achipembedzo. Iye sanathe kutulukira ndi kudzavomereza izo. Koma pamene mwana wake wamkazi wang'ono anadwala ndi kufa, Yairo anadziwa akuyang'ana pa imfa ya mwana wake wamkazi kapena kuti afotokoze kusamala kwake. Iye anasamala mokwanira mwakuti anawakana osakhulupirira amene anali pafupi naye. Ndipo anavala chipewa chake cha utumiki ndipo anapita ndi kukamupeza Yesu. Pamene Yairo anaonetsera kuti amasamala, Yesu anaonetsera kuti amasamala mokwanira. Mwakuti anapita ndipo anakamuukitsa iye kwa akufa. Dulani nkhawa zanu kwa iye, pakuti iye amasamala. Zilibe kanthu kuti ndi chiyani. Iye amasamala. Iye anasamala mokwanira, pamene panalibe ngakhale lamulo lotelolo. Panalibe chilichonse chimene chinanenedwa motelomo. Iye anali asanatchulepo izo. Koma iye anasamala chifukwa mkazi wang'onoyo samatha kubwera mu mzere wa pemphero. Ndipo iye anati, ngati ine ndingagwire mphonje ya chovala chake, ine ndikumukhulupirira iye. Iye anasamalira chikhulupiriro chake mu chochitikacho, mwakuti iye anapotoloka ndipo anamuyitana iye kuchokera mwamvetsera, ndipo anamuuza iye kuti chikhulupiriro chake chamuchiritsa iye. Iye anasamala chifukwa mkaziyo anasamala. Iye anasamala pamene wamisala otchedwa legio anasamala mokwanira, akutsutsidwa kuti atuluke mʼmanda a ziwandawo ndi kupita kuti akakumana ndi Yesu ndi kukadziponya yekha modzilambatitsa. Pamene legio ziwanda zimenezo sizikanabwera konse, ngati legio akanakhala kuti sanapaze njira yake kutuluka pamenepo kuti akakumane naye iye. Ndipo pamene iye anasamala mokwanira kuti apange kuthekera kumeneko mayimidwe amenewo muchikhulupiriro chake, Yesu anasamala mokwanira, mwakuti anatulutsa chikhamu ichi cha ziwanda mwa iye. Ndipo vuto lake la misala linachoka. Iye anasamala pamene inu musamala. Inde Bwana, iye amasamala pamene inu musamala. Tsopano, pamene munthu wakhungu anafuula pa chipata cha Yeriko, oh Yesu, pokhala Myuda wa Orthodox, wamayimidwe abwino mu sunagoge. Koma pamene iye anati, phokoso likumvekalo ndi lachiyani? Iwo anati, Yesu wa ku Nazareti akudutsa. Neneli anati, Yesu, inu mwana wa Davide. Oh, ndi chidzudzulo bwanji icho chinali kwa abusa ake ndi ansembe amene anayima pamenepo. Koma iye sanasamale chimene abusa ansembe kapena wina aliyense amanena. Iye anali ndi chidwi, ndipo iye anasamala mokwanira kuti alandire kupenya kwake. Chotero iye anafuula. Ndipo pamene munthu wakhunguyo anakonzeka ndipo nasamala mokwanira mwakuti mpaka anafuula, Yesu anasamala mokwanira mpaka anamuchiza iye. Iye ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Iye amasamala pamene inu musamala. Koma inu mukuyenera kukhala oyamba kusamala. Inu mukuyenera kutsimikizira kuti inu mukusamala. Iye anasamala kwambiri mpaka kuti pamene mkazi akukhala ndi amuna sikisi atazindikira ndi kuchidziwa ndi kuchizindikira chizindikiro chake cha umesiya cha kuzindikira za mu mtima. Iye anasamala mokwanira mpaka iye anamukhululukira tchimo lililonse. Ndipo anamupatsa iye madzi ne iye sanabwere kumeneko kuti adzatunge, kwa iye anazindikira. Iye anati, Bwana, ine ndazindikira kuti inu ndi mneneri. Pamene iye anamuuza iye limene linali vuto lake. Ndipo iwo iye anali akuyembekezera kubwera kwa tsiku limenelo, kungoti iye anangokhala wa gulu la tchalichi. Iye analibe mwayi woti achite zimenezo. Koma pamene iye anamuona mwamuna amene anatha kumuuza iye limene linali vuto lake, iye anati, Bwana, ine ndazindikira kuti inu ndi mneneri. Ine ndikudziwa kuti pamene Mesiya adzabwera, iye adzachita zinthu zimenezi. Iye anati, ine ndine iye. Izo zinali zokwanira. Iye anasamala. Iye anasiya mtsuko wake wa madzi ndipo anapita mu mzinda. Ndipo iye anati, bwerani mudzaone mwamuna amene wandiuza ine zinthu zimene ine ndachita. Kodi uyu si Mesiya kumene? Iye anali china chake ngati Rahabu. Iye anasamala mpaka iye anaudziwitsa mzinda onsewo. Iye anasamala chifukwa china chake linali chitachitika. Lemba lotsimikiziridwa linali litakwaniritsidwa, ndipo linali litatsimikiziridwa moona. Ndipo iye anasamala. Iye sanasamale zimene amuna ananena kapena wina wake ananena. Iye anaona izo. Iye anali pamenepo pamene izo zinkachitika. Iye anasamala. Ndipo iye anasamala za anthu ake mpaka iye anakamuuza aliyense wa iwo. Ndipo izo zinapangitsa mzinda wonse kuti ukhulupirire Yesu Khristu. Iye anasamala. Ndipo iye anasamala. Ndithu iye anatero. Yesu anasamala mokwanira uthenga wa lero kuti adzakwaniritse zinthu zomwe izi. Monga iye ananena, mpaka iye anafa ndipo anaukanso kachiwiri kuti adzatumize izo mwa mzimu woyera mtonthozi kuti adzaonetse utumiki wake lero kuti iye akadali wa moyo. Iye anasamala mokwanira, kodi ife sitisamala? Ndicho chinthucho. Kodi ife siti samala. Iye anafera utumiki uu. Iye anafa ndicho linga chakuti simoera udzakhale pano utsikulino. Kuti udzaonetsere zinthu izi. Iye anakusamalirani inu. Iye anasamala kuti adzabweretse iwo pano. Iye anasamala kuti adzapange maneno. Iye anasamala kwa iye ankakukondani inu. Iye anasamala mokwanira pochita izo. Mwakuti anatumiza mzimu woyera kwa uu. Kuti adzapange utumiki ulero. Umondi mmene iye anatsimikizira kuti iye amasamala mutsiku limenelo. Chifukwa iye anabwera kuti adzatsimikizira chimene Mulungu ananena kuti iye akanadzakhala. Chifukwa chake mkaziyo anamuzindikira iye. Iye anati, ine ndikudziwa pamene Mesiya adzabwera. Iye ndi mneneri. Pamene Mesiya adzabwera, iye adzatiuza ife zinthu izi. Mwaona? Iye anasamala mokwanira za mawu a Mulungu mwakuti anatsimikizira iwo kwa iye. Amen. Tsopano iye watumiza mzimu woyera kuti mu tsiku lino la kumvetsa kwa luntha kuti iye adzathe mwa mzimu woyera omwewo kutsimikizira kudzera mwa ife kuti iye akanali Mesiya kudzatsimikizira izo mwa njira yomweyo. Iye ali yemweyo dzulo, lero ndi kwa nthawi zonse. Tsopano funso ndi lakuti, kodi inu mukusamala? Kodi inu muganiza chiyani za izo? Izo zili pano. Izo zatsimikiziridwa mobwereza bwereza. Kodi inu mukusamala mokwanira kuti mukukhulupirira izo? Kodi inu mukusamala mokwanira kuti mukoza kuvomereza machimo anu kuti ndinu olakwa? Kulapa kusakhulupirira kwanu ndi kuvomereza izo. Kodi inu mukusamala mokwanira kuti mukoza kuvomereza izo? Iye anasamala mokwanira kuti anafa ndipo anaukanso kuti adzabweretse izo kwa inu. Kodi inu mukusamala mokwanira kuti mukhoza kuvomereza izo? Ine ndikuganiza izo zatsimikiziridwa monse kuyambira nthawi ya Noa, njira yonse mbuyo kuchokera ku Genesis kudutsa njira yonse. Ife tilibe nthawi yoti tipite muzonsezo. Koma inu mwaona kuti iye amasamala ndipo iye anafa kuti inu mudzakhoze kusamala, kuti inu mudzakhoze kukhala ndi njira. Ndipo iye wabweretsa mwa njira imeneyo. Iye ananena ndendende timene njira imeneyo iti idzachite. Po tsopano pano iye lero akuonetsera kuti izo ndi choonadi. Tsopano mu ora loyipa lino imene ife tikukhalamo, kodi inu mukusamala mokwanira za izo? Ndi mtima wanu wonse mukukhulupirira izo? Kaya inu mufika pa mzere wa pemphero kapena chilichonse chimene chili, izo sizimenezo. Kodi inu mukusamala? Tulani nkhawa zanu pa iye. Iye amasamala za inu. Mukhale ona ntima za izo. Inu mukusamala mokwanira kuti mukhale ona ntima, pakuti iye anatsimikizira mwa mawu ake otsimikiziridwa kuti iye amasamala. Iye analonjeza kuti adzatumiza iwo. Iye anachita izo. Iye analonjeza mu mawu apa iwali. Iye amasamala. Tsopano nanga bwanji inu? Iwo inu mukuyenera kusamala motsatizira. Iye anasamala mokwanira. Iye anasamala mokwanira mwakuti anakugonjetserani mdani aliyense. Mwakuti chonse chimene inu mukuyenera kuchita ndi kukhala woona mtima ndi kukhulupirira izo. Iye anagonjetsa imfa. Imfa si kanthu kwa ine kuti ndigonjetse. Iyo inagonjetsedwa kale. Matenda si a ine kuti ndiwagonjetse. Iwo si a Khristu kuti awagonjetse. Iwo anagonjetsedwa kale. Ine ndikungoyenera kuti ndisamale mokwanira kuti ndikhulupirire izo. Kodi inu mukuchita mantha ndi chimene wina wake wakuwuzani inu? Kodi inu mukuchita mantha ndi zimene apeza adokotala? Kodi inu mukuchita mantha ndi chimene mpingo unganene za inu? Kodi inu mukuchita mantha kuima pamenepo phazi ndi phazi kwa mdierekezi? Nenani, ine ndalapa machimo anga. Ine ndasiya pambali chilichonse. Ine ndakhulupirira mawu aliwonse. Ndine pano Ambuye, mulenge mwa ine kusamala. Ine, inu munandisamalira ine. Ine ndikusamalirani inu. Ine ndikuganiza za nyimbo ya chisomo ya kale ija. Iye asamala inu. Wala kapena mitunzi. Iye asamala inu. Iye ntiweramitse mitu ya tsopano. Ife basi, sitingapitirirenso. Iye asamala inu. Iye asamala inu. Kuala kapena mtunzi. Iye asamala inu. Tie ndi imbe iyo kwa iye. Imitu yatu yowera mitsidwa. Ndi mtima watu. Iye asamala inu. tiye ndione zonse zimene iye wachita. Iye asamala inu kuwala kapena ntunzi. Iye asamala inu. Iye asamala. Tupano ngati inu muma samala, wezani mwamba dzanja lanu, pamene inu, mukuimba iyo. Iye, asamala inu, kuwala kashapena tunzi. Iye, asamala inu.
Heavenly Father,
Atate akumwamba panthawi ino mu ola la kumapeto latsikulu. Ife tikupanga kuvomereza kuchokera pansi pa mtima wathu kuti ife tikudziwa mwa mawu tsopano kuti inu nthawi zonse mwakhala mukusamalira anu omwe. Kumavuto Ambuye, kodi ife timasamala? Kodi ife timangofuna kupeza maphunziro ndi kuti chabwino ine ndili ndi degree ya udokotala kapena LLD? Kumeneko ndikudziwa kamwedwe kake. Kumeneko sikumwa iwo. Mulungu, ine ndikupemphera lero kuti aliyense wa ife tengere zisoni za Khristu mu mtima mwathu momwe, tengere kuzunzika kwake pa ife kuti tikazindikire kuti ife tikuyenera kuzunzikira chitonzo cha dzina lake, kuti ife tikuyenera kuzunzika. Ndipo mulole kuti ife tikakhale monga ophunzira akale, tibwerere tikukondwelera kuti ife tawerengedwa amwayi kunyamula chitonzo cha dzina lake. Perekani iza Atate, ine ndipempherera odwala Ambuye, kuyika manja pa iwo. Iwo akweza manja awo mmwamba, ambiri a iwo ndipo ambiri apemphereredwa, ndipo anyamula makadi apemphero. Ndipo ena ali muno amene sanabwere mu nthawi kuti adzalandire makadi apemphero, koma iwo akhulupirira Ambuye. Iwo akanakweza manja awo mmwamba, zikuoneka chomwecho kwa ine osonkhana onse. Ambiri a iwo akudwala apa pali mipango iyi ili apa kumvelera kukhalapo kwanu kwa uzimu mwa mawu odzozedwa. Achizeni iwo Ambuye, mupereke kuti chopempha chawo chiyankhidwe. Ndipo tsopano kuchokera pa mipango kupita kwa omvetsera kwa anthu amene akhala kunja uko akuvutika. Oh, kukhalapo kwa Ambuye, mulole iko kubwera Atate, ndipo mudzawachiritse iwo onse. Inu mutero mawa uno muchisomo cha uzimu pamene ife tikuvomereza Ambuye, ine wantchito wanu ndikuvomereza kuti ndine wosatha. Ine ndilibe ngakhale chinthu chimodzi Ambuye chimene ine ndingachipereke kwa inu ngati chondiyenereza. Ife osayenera, palibe aliyense wa ife amene angachite zimenezo Ambuye. Sindife oyenera zinthu zimene ife titi tipemphe. Koma Ambuye, ife tikudziwa kuti Yesu anachokapo, anapita mmwamba mu ulemerero, ndipo kumeneko akukonza malo oti abwere ndi kudzatilandira ife kwa iye mwini. Ndipo iye anatiuza ife kuti iye akanadzatitumizira ife mtonthozi yemwe ati adzakhale mzimu woyera. Ndipo iye akanamadzachita ntchito yake, ndipo azidzakhala ndi ife kwa nthawi zonse. Oh, mzimu woyera, mzimu wa Mulungu, bwerani mwatsopano mmawa uno pa ife, ndipo mudzatsimikizire kukhalapo kwanu Ambuye, mukachitidwe komweko pamene inu munachita, pamene inu munkayenda kuno pa dziko lapansi. Kuti omvetsera awa akhoze kudziwa kuti inu muli pano mu masiku otsirizano kuti mudzatsimikizire mawu anu ndi kudzatsimikizira kuti monga izo zinali mmasiku a Loti, chomwe chonse izo zidzakhala pakudza kwa mwana wa munthu. Ambuye, ndizo kwa ulemu wanu ndi ulemerero, ife tikupempha izi pamene ife tikudzipereka tokha kwa inu ndi kuvomereza kwathu. Tiyeretseni ife ndi magazi anu Ambuye, titsukani ife ndi madzi a mawu, ndipo tiyeretseni ife mu magazi, ndipo mutipereke ife Ambuye ngati zitsanzo, monga Petro ananenera kuwerenga kwa mutu mmawu uno kwa dziko losakhulupirira. Pakuti ife tikupempha izi mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Ine ndi mufunsa mlongo tsopano ndi walimba pindi chabe. Ife tikhoza kuchedwerapo pang'ono lero, koma ine sindimabwerabwera, mungopirira nafe basi. Kodi aliyense angakhale kwa maminiti pang'ono tsopano, ife timupempherera aliyense. Pirepo ali kuti, kodi iye ali muno? Iwe unapereka kuti? Iwe unapereka makali apemphero? Iwe anali chiyani? B 1 mpaka 100. Tiye ntingotenga ochepa ama B ndipo tione ngati iye atatipatse ife kuzindikira za mumtima. Zili bwanji izo. Tione ngati iye ali pano ndi ife. Mungu mupempha iye. Inu mukukhulupirira kuti iye achita izo. Ine ndalalikira ndipo ine ndinadzozedwa. Koma tsopano ndamaliza kulalikira kuchokera kwa iwo, inu mwaona. Ndipo tiye ndiwalole anthu ayimirire tabwino. Ife tiwapempherera onse ayiwo muli monse. Tingoyambira number 1, ndani ali ndi B number 1. Imirirani amene ali ndi khadi la pemphero. Ayi, ine ndingowabweretsa iwo mozungulira apa, iwo azitulukira mkanjiraka ndi kumatsika mmusi. Mulole B number 1, ndani ali nalo ilo, khadi la pemphero number 1. Inu mukutanthauza kuti ilo mulibemo mchipinda muno, chabwino. Ife tiyamba. Oh, ine ndikupepesa dona. Zilibwino, chabwino. B number 2, ndiye ngati ife tayamba kale kuyambira 1. Mulole B number 2, ndani ali nalo. Munga kweze dzanja lanu mmwamba, munga choncho, kuti ife tikoze kuliona ilo. Bwerani kuno dona, pomwe apa. 3, ndani ali ndi 3. Tsopano tiye nditenge mzere wathu njira yonse mpaka kukoma. Ife tisunthe. Kapena mbuyo mbali iyo pena pake. Chotero, chabwino. Kadi la pemphero number 3. Ndani ati abwere. Ndiona uyu akubwera apayo. Ine sindinaone dzanja lanu. Pepani mulongo. Number 4. Ndani ali ndi kadi la pemphero number 4. Inu munga kweze dzanja lanu kuti ine ndite kuona. Kuti inu ndi ndani. Mamuna kumbuyo uku. Bale wachikuda. Munga bwere kumwe kuno. Bwana number 4.
Number 5.
Ndani ali ndi number 5. Ndionda kumbuyo uku. Kodi inu munga bwere kuno. Ngati inu. Inu mutero. Number 6. Ndani ali ndi kadi la pemphero 6. Inu munga kweze dzanja lanu. Pano, chabwino. 6. Bwana. 7. Tupano, izi zikupangitsa ni inu. Kuti musa unjikane. 7. Chabwino. Bwerani mukutsika mpaka kuno. 7. Tupano, number 8. Basi pamene inu, kodi inu mungabwere bwana. Number 9, chabwino bwana. Number 10, chabwino mnyamata wang'ono. Pamene ife tikuganizira za zimenezo, inthu chokoma pamene ine ndi malowa, anyamata achichepere. Zikumangotsala pang'ono kundipha ine, ndikamaganizira za zimenezo. Mnyamata wang'ono anayima pamenepo kanthawi kapitako. Iye anati, Bale Branham, kodi inu mungandichitire ine china chake? Basi pafupifupi usinkhu wa mnyamata uyu. Ine ndinati, ndichiyani mwana? Iye anati, mwapempherere amayi anga. Anati, iwo amangotenga dzina la Mulungu pachabe. Ndipo iwo basi, ali ndi moyo woyipa chomwecho. Ndinati, iwo makhala kuti, uno mu mzinda. Anati, inde bwana. Iye amafuna kuti amayi ake akhale mkazi wabwino. Ndipo nzonse adabwitsa Yesaya anati, mwana adzawatsogolera iwo.
Number 10
imeneyo? Chabwino. Number 11.
Number 12.
Chabwino. Number 12. Number 12. Chabwino.
Right. Number 13.
14.
14.
Chabwino. 15.
Right. 15.
15. Ine sindina yoni iyo. Number 15.
16.
Way, chabwino. Bwerani mudzere mbali imeneyo. Bwana. Ngati inu mungati. 16. 17. 18. 18. Ine sindina yoni iyo. Chabwino dona. Kapena mulongo. 18. Chabwino. Sopano. Pitani mbali iyo dona, kati inu mungati, tulukire mbali imeneyo. Sopano penyani, pamene nzere wa pemphero uwo, ndiwo kwanira kuti iwo aime panthawi imodzi. Pamene nzere wa pemphero ukuyamba kuchepa, iye mumulole Billy Paul, kapena ena aiwo pano, kuchokera pansanja. Bale Neville, Bale Neville, mulole Bale Neville pakapita kanthawi, inu mukawaona iwo. Sopano pamene inu mumuona Bale Neville, akaona kuti nzere wa pemphero uku, iye asonyezira monga choncho. Fuka ine ndi pempherera nzimu oyera. Sopano bambo uyu inu muli ndi khadi la pemphero muchikukubwana. Iye anali ndi khadi lake la pemphero. Sopano inu mukhoza kumutengera iye mu mzere wa pemphero. Sopano kudalipo wina wakenso amene ali pano amene sangathe kudzuka. Wina wake awathandizire iwo ngati iwo pamene yawo nthawi yawo ifika mwaona. Sopano inu mungoganizira muyambire pamene ine ndinalekezera pafupifupi 18 kapena 20 pena pake chapamenepo ndiyeno inu muyambire 21-22 inu mudziwa malo anu pamene inu mukudzalowa. Sopano kodi inu mukusamala? Kodi inu mukukhulupirira kuti iye nthawi zonse wakhala kusamala? Kodi inu mukukhulupirira kuti iye akusamala tsopano? Ngati iye nthawi ina anasamalapo, iye nthawi zonse adzakhala kusamala. Inu mukukhulupirira zimenezo? Tsopano ine ndikufuna aliyense angokhala molemekeza kwenikweni. Musunge malo anu ndipo mupemphere. Tsopano inu amene muli mwamvetsera, muzipemphera nanunso. Tsopano kodi iye anasamala chotani? Chifukwa iye sakanasamala konse, ndipo palibe munthu kapena palibe mneneri, palibe wina aliyense amene angapite kudutsa malire a ntchito yolonjezedwa ya Mulungu. Kodi nkulondola uko? Tsopano ine sindikusamala tsopano, inu mwina mwake mwadutsapo mizere ya pemphero ka 100. Koma inu amene mwayima tsopano, ndi inu amene mwakhala. Ngati muli tchimo mmoyo mwanu, musakhulupirira. Mulape ilo kumwe pano. Musayerekeze kubwera kuno wopanda kutero. Ngati inu mungabwere kudzadutsa pano. Ndipo zilibe kanthu mmene munthuyo anadzozedwera. Ndipo nkuima ndikuika manja ake pa inu. Inu ndithudi muzaziphonya izo mairosi 100. Kapoka inu mukhulupirire izo. Inu mukuyenera kukhulupirira izo. Inu mukuyenera kulapa izo. Inu mukuyenera kutero. Mwaona, ndiye ngati inu mutayang'ana kuno momwe palili, ine ndikuyembekeza kuti inu mwachimvetsa chithunzi. Mukuona, izo ndithudi ndizosatheka kuti Mulungu asasunge mawu ake kwa inu ngati inu mwasunga mawu anu kwa Mulungu. Mukuona, ngati inu mukukhulupirira izo moonadi, palibepo kanthu kamene kangakupangeni inu kuti mukayikire izo. Hawi, danga, palibe kalikonse kangakupangitseni inu kuti mukayikire izo. Inu mukhulupirire izo. Kodi inu mukukhulupirira izo? Tsopano, tsopano, ine ndiyang'ana pansi pa mzere wa pemphero uwu, mmene ine ndikudziwira pokhapokha ngati ali bambo uyu pomwe apa. Ine ndikumudziwa iye. Ndipo ine ndikudziwa zimenezi. Ine ndikumudziwa Jean Slaughter apo. Ine ndikumudziwa iye. Kunja kwa izo, ndipo ine sindikudziwa chimene iwo akuyimira pamenepo. Ine ndilibe lingaliro la chimene iwo alili pamenepo. Mulungu akudziwa. Ndipo tsopano, ngati inu nonse mukudziwa kuti ine sindikudziwa kalikonse kokhudza inu, kwezani mmwamba manja anu, inu amene mwayimapo. Tsopano, yangati mwamvetsera, amene mukudziwa kuti ine sindikudziwa kalikonse kokhudza inu, kwezani mmwamba manja anu. Tsopano, ndiyangati akudziwa kuti Yesu Khristu akudziwa za inu. Ndipo ndiyangati amene ati akhale ololera kunena izi. Ine ndikukhulupirira ndi mtima wanga onse kuti Yesu anandichiritsa ine pamene iye anapachikidwa pa Calvary uko nkulondola. Mukuona? Tsopano ngati iye anachita kale izo, ndiye ndi chikhupiriro chanu kuti muvomere izo. Tsopano iye anasamala mokwanira kuti anachita izo. Kodi inu mukusamala mokwanira kuti mukhoza kusiya kukayikira kulikonse ndi kukhulupirira izo? Lulani nkhawa zanu pa iye, pakuti iye amasamala za inu. Tsopano ngati inu mukudwala, ngati inu mwasautsika, ine ndaona chabwino. Inu mukudziwa makumi amasauzande kuchulukitsa masauzande a zinthu zimene Mzimu Woyera wachita. Ndipo inu mukudziwa zimenezo. Kufa ziwalo, ngakhale kufika pakufa, mwamuna anagwa ndi kufa pomwe pano pa nsanja, pomwe pano pa dzogolo pathu, pafupifupi masabata atatu apitawo. Mkazi wake ndi namwino wovomerezeka wakhala apa. Ndipo mwamunayo anagwera pansi, iye akukhala pano pena pake. Apa pali mkazi wake wakhala apa tsopano. Ndipo iye ali muno pena pake tsopano. Eya, ndi uyu wayima apayu. Maso anatembenuzika, anada monga chomwecho kulondola. Anagwa ndipo ine ndinatsikirako. Iye anamuyeza iye, panalibe mtima, panalibe kugunda. Ine ndinadzayika manja anga pa iye, iye anali atapita. Ndipo ndinangoyitanitsa mzimu wake mu dzina la Yesu Khristu. Ndipo iye anadzadzuka. Mukuona? Mukuona? Ndi chiyani icho? Iye ali chiukitsiro ndi moyo. Sindinali ine, amene anali mtonthozi amene anachitapo Mzimu Woyera kutipembedzera ife. Mukuona? Ife tamuvomereza iye tsopano, kwa iye kuti apange kupembedzerako. Ndiyeno ndi mochuluka bwanji ine, kodi Mulungu angakupulumutseni inu motsutsana ndi chifuniro chanu? Ndithu ayi. Iye sangathe kukuchiritsani inu motsutsana ndi chifuniro chanu. Inu mukuyenera kukhulupirira izo. Tsopano, ichi chingakhale chiyani? Ngati iye angatsimikizire, ngati Mulungu angandilole ine mwa mphatso ya uzimu kuti ndikusonyezeni inu kuti Yesu Khristu ali pano ndi ife, kuti mtonthozi uyu ndi Yesu Khristu, iye ndi mawu. Pachiyambi panali mawu, kulondola uko, mawu anali Mulungu. Ndipo mawuwo anasandulika thupi ndipo anadzakhala pakati pathu. Ndipo Baibulo limati mwa Hebrew 4 kuti mawu a Mulungu ndi akuthwa kuposa lupanga lakuthwa konse konse. odziwa za malingaliro a mtima kulondola uko ndipo ndicho chimene Yesu anachita kuti adzatsimikizire kuti iye anali mawu odzozedwa Mesiya. Oh my, kodi inu simukuziona izo? Mesiya ndi chiyani? Odzozedwa uyo odzozedwa chiyani? Mawu odzozedwa, ndipo mawu anasandulika thupi. Iye anali mawu odzozedwa amenewo. Inu mukuona zimenezo mbale veyo, mwaona iye ndi mawu odzozedwa. Ndipo tsopano pamene inu muzipereka nokha kwa iye, ndiye iye amakugwiritsa inu ntchito kupyola zimene inu mukuzidziwa, kutsimikizira kuti iye akadali mawu odzozedwawo ozindikira malingaliro a mumtima. Oh, motani wina wake angakayikire bwanji? Ingokhulupirirani. Musakayikire ayi. Ndipo tsopano inu mwakhala kunja uko. Ine ndinakhudza phunziro limenelo mmawa uno pamene mkazi wang'ono anasamala kuti iye sakhala pa mzere wa pemphero mwina mwake, koma iye anakhudza mphonje ya chovala chake ndipo iye anapotoloka. Kodi inu mukukhulupirira zimenezo? Inu mukukhulupirira kuti izo zikhoza kuchitidwanso lero? Eya. Tsopano inu mungakhudze motanizo? Baibulo linati iye ndi wansembe wamkulu pakali pano, wansembe wamkulu akukhala pa dzanja lamanja la ufumu wa Mulungu kuti akapangire mapembedzero pakuvomereza kwathu. Ife tikuvomereza kuti ife tikumukhulupirira iye, ndipo ife tikufuna kuti timukhudze wansembe wamkulu. Ndipo ife tikamukhudza iye, iye achita motani? Iye ali pano mmaonekedwe a mzimu woyera. Tikatero iye ayankhula mobweza, ndikukuwuzani inu ndendende basi kulondola uko. Tsopano inu mukhulupirire zimenezo ndipo mungokhalabe mukhale chete, mukhale molemekeza ndipo muzipenya. Tsopano ngati iye angachite izo mwina katatu kokha, izo zikhala zokwanira. Sichoncho izo katatu, ngati iye ati achite izo 1, 2, 3, ngati iye angachite izo, inu muli bwanji? Tsopano mphindi chabe pamene ife tikungopemphera, mwaona izi ndi ine sindili, ichi ndi china chake chimene chili chosiyanira nako pang'ono. Tsopano ndakhala ndikulalikira ndiyeno ndatembenukira ku ichi. Tsopano ine sindinayitanire pa Ambuye ku ichi kwa nthawi yayitali, koma Ambuye Mulungu akudziwa mtima wanga, ndipo iye atapereka chosowa chanu, ndipo ine ndikukhulupirira izo kuti iye achita izo. Tsopano apa payima mkazi, ife ndi alendo kwa wina ndi mzake, mene ine ndikudziwira. Ine sindinamuonepo iye mmoyo mwanga. Iye mwina mwake anakhalapo mwamvetsera ena kwina kwake, kapena akundidziwa ine mwa zolemba zina, koma Atate akumwamba akudziwa monga mmene ine ndikudziwira. Ine sindinayikepo maso anga pa iye mmoyo mwanga. Iye ndi mlendo. Tsopano ngati iye ali yemweyo, apa pali mwamuna ndi mkazi akumana pano monga Yesu anakumana ndi mkazi pa chitsime, zimene ine ndimazikamba kamphindi kapitako. Iye anamusamalira iye. Tsopano mkazi uyu mwina mwake siwolakwa chinthu chomwecho mene mkazi yo anali, koma pali china chake chovuta. Koma iye akusamala mochuluka basi za iye monga iye anachitira mkazi uja, mwaona iye amasamala. Tsopano ndipo pamene iye anaona izo, iye anazindikira izo. Tsopano pano awiri tonse a ife tayima pano monga choncho. Tsopano ine sindinayambe ndamuona apo iye. Tsopano ngati mzimu woyera waukulu osaonekawo, tsopano ngati mphamvu zachikhulupiriro zingamuonetsere iye kwa ine, iye wabweretsa mphamvu zachikhulupiriro, ndipo mawu ake abweretsa izo pafupi kwambiri mmasiku otsiriza ano, mpaka iye wajambulitsa chithunzi cha iwo apo. Iye wazibweretsa izo pafupi kwambiri kwa zokhudzira zathu odzozedwa. Anapita ndipo tamuona iye akubwera muno ndi kudzayendayenda mmaonekedwe awo alawira moto. Sanatero iye. Tsopano iye ali pano, ine ndikudziwa kuti iye ali pano. Chikhulupiriro changa chikunena kuti iye ali pano. Tsopano ngati iye angadzionetsere iye mwini mokwanira pano kuti akhudze moyo wa mkazi uyu, mwaona monga iye analonjezera kuti iye akanadzachita, mzimu woyera ukanadzachita ntchito yomweyo imene iye anachita. Tsopano ine pokhala kuti ndakhala ndikulalikira, ine ndikungofuna kuti yankhule nanu miniti kuti ndingoona monga iye anachitira ndi mkazi pa chitsime. Iye anati ndibweretsere ine akumwa, inu mukudziwa. Iye anali basi, iye mwina mwake anali atakhala pamenepo akuganizira za iwo kuti apite akapeze chakudya, ndipo akatero iye, iye amayenera kuyankhulana naye kwa miniti, inu mukudziwa. Atati anali atamutuma iye kumeneko, iye amayenera kutero. Iye anali akupita ku Yeriko, ndipo iye anadzera ku Samariya, uko ndi pamwamba pa phiri. Iye anali ndi chosowa kuti adzere kumeneko. Chabwino, mwanjira ina kapena inzake, ine ndinali ndi chosowa Atate andituma ine kuchokera ku Arizona. Kuno ndipo inu mwabwera. Totero zonsezo ndi chinthu chomwecho basi. Palibe chimene chimachitika mwamwayi. Zonse zimachitika pa chifukwa china. Somo cha Mulungu. Kulondola. Sopano sindikukudziwani inu. Ndipo inu mukuoneka athanzi kweni kweni. Ndipo izo zikhoza osakhala chimene inu mwadzera pano. Icho chikhoza kukhala china chakenso. Icho chikhoza kukhala okondedwa wina. Chikhoza kukhala za pa nyumba, za chuma. Ine ndilibe njira yodziwira, inu mukudziwa zimenezo. Koma ngati iye angafotokoze kwa ine, imene inu mwabwerera pano, inu mudziwa, ngati icho chili chona kapena ayi. Ndipo kodi omvetsera, akhulupirira ndi mtima umodzi ndiye, tsopano inu mukutimva ife. Ndipo izi zikujambulidwa, ndipo ife tangoima pano pa nsanja. Dona, ine ndikumuona iye atagwira mutu wake, ataudzusa monga chonchi. Iyali ndi kupweteka kwa mutu, mwene kukumuvutitsa iye, ngati mutu waching'alang'ala. Ndi kupweteka kwa mutu kosalekeza kumabwera nthawi zonse, izo nzoona. Ngati ukonkulondola, kwezani mmwamba dzanja lanu, mukuona, ukonkulondola. Kinthu china, iye ali ndi vuto la kolingo, zimenezo, iye anauzidwa, muli monse, zimenezi kukuvutitsani inu. Ndipo iye akulondola ndi kolingo. Ndiyeno inu mwangokhala ndi zosokonezeka basi zinthu zambiri zikukuvutani. Manjenje kusokonezeka mukumakhumudwa nthawi zina imadabwa komwe ine ndayima. Ndipo ngati ine ndili mkati kapena panja ndipo ukonkulondola. Izo ndizoona. Tsopano iye akukudziwani inu. Inu simungabisale tsopano. Ngati inu mumafuna kutero mukono. Inu mukukhulupirira kuti yakhoza kunduza ine chimene inu kuti ndinu ndani? Dabwino. Payala, inu mubwerere ku nyumba. Yesu Kristu wakuchizani inu.
Do you believe?
Kodi inu mukukhulupirira? Ine sindikudziwa ayi. Yesu Kristu akudziwa zinthu zonse. Ndi mulendo wina kwa ine. Mulungu akutidziwa tonse awiri. Kodi inu mukundikhulupirira ine kukhala mneneri wake, wantchito wake? Kodi inu mukukhulupirira kuti zinthu izi zimene ine ndalalikira kuchokera mu mawu awa ndi choonadi? Inu mukutero. Ngati Ambuye Yesu ati andiwuze ine mene inu mwadzera pano, kodi inu mundikhulupirira ine kuti ndine wantchito wake? Ndipo iye akuchita izi chifukwa iye akusamala za inu. Iye chisamaliro chake ndi cha inu. Iye akuchita zimenezo chifukwa iye akusamala za inu. Iye akusamala za ena awa amene akubwera munzere. Iye akusamala za iwo. Inu munali ndi vuto, ngozi. Ngozi ya galimoto. Inu zakudzitsimutsani zimenezo, kukonkulondola. Inu muli ndi vuto ndi mkono wanu, kukonkulondola. Iwo ukhala bwino. Ndipo manjenjewo akuchokerani inu. Totero kazipirani ku nyumba, mukuthokoza Ambuye. Ndipo mukuti Ambuye alemekezeke. Ngati inu mungakhulupirire, zinthu zonse ndi zotheka. Chabwino, kodi inu mukukhulupirira? Ine sindikukudziwani inu. Ndinu mulendo kwa ine. Koma Mulungu akukudziwani inu. Kodi inu mukukhulupirira kuti iye akhoza kundiuza ine chifukwa chomwe inu mwadzera pano, kapena china chake chinzake chokhudza inu? Inu mungakhulupirire izo? Pali mkazi wina. Simunali inu mwaona? Ayi, izo sindizo. Ndi inuyo! Inu muli pano chifukwa cha wina wake. Inu mwadzera wina. Ndi amayi anu. Ukonkulondola. Iwo ali ndi vuto lina lake ndi mkono wawo naonso. Ukonkulondola. Iwo sali pano. Iwo amakhala kumalo ooneka ngati akuoneka kwa ine ngati achizungu. Pafupifupi kwina kwake kumusi kuno. Inu ukonkulondola. Inu mukukhulupirira? Chabwino. Pitirirani. Iwo achiritsidwa. Basi kazipitirirani. Panali akazi awiri. Mmodzi wa iwo anali wokulirapo. Kotero ine ndi madabwa kuti kunali kuti. Ine ndi mayang'ana kuti ndione kumene izo zinali. Ambuye Mulungu amadziwa zinthu zonse, si choncho iye. Ndipo iye akhoza kuchita zinthu zonse. Kodi inu mukukhulupirira zimenezo? Amen. Kodi iye si wodabwitsa? Ine ndimamukonda iye. Iye ndi moyo wanga. Iye ndi zonse zimene ine ndili nazo. Iye ndi zonse zimene ine ndikuzifuna. Basi, kazipitirirani. Iye wakuchiritsani inu bwana. Kudzoza, unamutsatira dona ameneyo. Pali dona wina wakhala pamenepo, amena kufutitsidwa ndi manjenje
ndipo
iye ali ndi chophuka pansi pa mkono wake kodi nkulondola uko pamene iye anayika manja ake pa inu pamenepo inu munamvelera mwachilendo kwenikweni sikulondola uko ndiyo nthawi imene iye anakuchizani inu inu mukhala bwino yesu khristu taonani kumene iye ali mkazi yemwe amapemphera kapena apa maona kodi inu munazindikira pamene iye amapemphera ine ndimamupempherera iye chinachitika ndi chiyani mukuona ine ndinamuona mkazi wina ndipo ine ndinayang'ana mbali imeneyo pamenepo panali kumvelera kwakukulu iwo ayenera kuti akudziwana wina ndi mzake china chake kapena iwo akudziwana bwino wina ndi mzake chifukwa mkazi uyo anali ndi kukhudzika ndi mkazi uyu pano ndiyeno mkazi uyu anapita ndipo anakamugwira iye ndipo pamene iye anatero ine ndinayang'ana ndipo ine ndinaona china chake patali ndipo pamenepo iye anali atayima pamenepo ine sindinayambe ndamuonapo mkazi ameneyo mmoyo wanga mulungu kumwamba akudziwa zimenezo oh mai inu mukukayikira chifukwa chiyani ngati inu mungakhulupirire iye akhoza ngakhale kukuchotserani zizolowezi pa inu kodi inu mukukhulupirira zimenezo kodi inu mukukhulupirira kuti iye akupangani inu kukhala wamphumphu pitani chitsogolo ndipo inu musiya izo pompano ndipo simudzasuta kenanso pitirirani ndipo mukhulupirire ndi mtima wanu onse khalani ndi chikhulupiriro mwa mulungu musakayikire kodi inu mukukhulupirira takhala nawo kale atatu khalani ndi chikhulupiriro mwa mulungu musakayikire mungokhulupirira inu mukukhulupirira kuti kudzoza kwake kuli pano tsopano amen musakayikire khulupirirani ine ndiyika manja pa inu ndipo mukhulupirire kodi inu mukhulupirira limodzi nane mu dzina la yesu khristu mulole mʼbale uyu achiritsidwe amen khalani ndi chikhulupiriro tsopano musakayikire mphindi chabe pali china chake chimene chachitika kumbuyo uko mwaomvetsera ndipo ine sindinathe kuchiona icho icho chabwelera muno ine ndikuganiza icho chabisidwa kwa ine tsopano ndi ichi apa ine ndikuchiona icho munthunzi ndi mwamuna ndipo iye akuvutika ndi manjenje iye ali ndi mnyamata amene ali ndi khunyu mukhulupirire ndi mtima wanu onse bwana mukutero inu ndi zimenezotu tabwino ikani dzanja lanu pa mnyamata ameneyo kumeneko ndipo iye akhala bwino amen ambuye alemekezeke kodi inu mukukhulupirira yerekeza ameneyo amaganiza kuti abisala pamenepo koma iye walephera kodi inu mukukhulupirira chinthu chimenecho chikuyendayendabe pena pake oh mai kwa chifundo ndi chisamaliro ali wakhunyu wina pano pena pake eya ndi uyu apa pompano inu mukukhulupirira khalani ndi chikhulupiriro inu mukukhulupirira kuti mulungu amakudziwani inu inu mukukhoza kubwelera ku ohio mukakhala bwino mambo Nelson T. Grant ndilo dzina lanu ngati inu muti mukhulupirire zinthu zimenezo zikusiyani inu ndipo sizizakuvutisaninso konse ine sindinamuonepo bamboyo mmoyo wanga sindikudziwa kalikonse kaiye inu simungabise izo tsopano mzimu woyera uli pano tiye ntingoweramitsa mitu yathu ndipo tipereke matamando kwa mulungu ambuye yesu ife tikukuthokozani inu inu muli yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse chisomo chanu sichilephera mkomwe ambuye ndi chomwecho nthawi zonse ine ndikupemphera kuti chifundo chanu chachikulu ndi ubwino zikhale pa anthuwa inu mwasamala mokwanira ambuye kuti munabwera ndipo munadzadzitsimikizira nokha inu ndi mulungu inu ndi woyera wamkuluyo mzimu woyera waukulu tsopano mulole anthu awa akhulupirire ambuye pamene iwo azidutsa apa ndipo mmodzi aliyense wa iwo achiritsidwe pamene kudzoza kwanu kuli pano ine ndikudziyika ndekha pa mipango iyi ine ndikupemphera ambuye kuti inu mupereke zopempha izi atate perekaniza ambuye onse pano mwaomvetsera ndipo mulole munthu aliyense amene ali mukukhalapo kwa uzimu asamale mokwanira tsopano kuti akhulupirire kuti inu munasamala mokwanira paukanso mu tsiku lotsiriza pakati pa anthu anu ndi kudzatsimikizira inu simungawachize iwo ambuye inu simungachite chimene inu munachita kale inu munawachiza kale iwo ndipo ichi ndi chinthu chokhacho chimene chikhoza kuchitidwa wapanga iwo kuti akhulupirire ndipo inu mumasamala mokwanira ngakhale kusakhulupirira kwachuluka kumene ife timadzandimamo inu mumasamalabe mokwanira kuti mudzionetsere nokha wa moyo ndi wouka kwa akufa pakati pathu lole titule nkhawa zathu pa inu ndipo munthu aliyense mukukhalapo kwa uzimu achiritsidwe ziwiri zonse solo yawo ndi thupi kudzera mu dzina la Yesu Khristu amen chabwino bwerani muzidutsa njira iyi mwalole anthu abwere azidutsa apa chabwino bire aziwayitana iwo chigawo ndi chigawo musatero tsopano tiyeni tisayankhule kenanso kudzoza kuli pa ine mwaona ine ndikufuna ndiike manja pa iye pamene iko kuli pano mukuona ine sindingayimitse kuzindikira za mumtima kumeneko ngati ine nditero ndiangati ali muno akuti apemphereredwe kwezani mmwamba dzanja lanu pafupifupi 70% mukuona tsopano ndi maminiti 10 isanakwane 1 kuti mmiki wa ubatizo ukubwera zikatha izi ine sindingathe kuchita izo koma inu mukhoza kukhulupirira ngati iye akusamala mokwanira kuti adzionetsera iye mwini inu mukuyenera kusamala mokwanira kuti mukhulupirire mkulondola uko chabwino tiyeni omvetsera onse apemphere ndipo bire kapena mbale neville mmodzi agwiritsa ntchito izi agwiritsa ntchito microphone iyi tiyeni tiweramitse mitu yathu pansi ndipo tizipemphera pamene iwo akudutsa pa mzere tsopano ine ndipempherera wina aliyense wa inu tsopano ndiyika manja pa inu ndipo ndipempha kuti chinthu chilichonse chimene inu muli nacho choyipa chichoke pa inu pamene inu muzidutsa pansi pa malo odzozedwawa tsopano ngati ine ndingaziyike izo moteromo kudzozako kulipo kumbuyo uko chimodzimodzi kumene iko kulili kuno koma ine ndikuzipanga izo chifukwa cha chikhulupiriro chanu kunena zimenezo aliyense apemphere tsopano mu dzina la Yesu Khristu mulole mnyamata wang'ono uyo achiritsidwe amen mulungu mu dzina la Yesu Khristu mulole mbale wathu achiritsidwe mu dzina la Yesu Khristu ine ndikumvera lamulo lanu ambuye inu munati zizindikiro izi zidzawatsata okhulupirira okhulupirira tonse aife ngati iwo adzayika manja awo pa odwala iwo adzachira mu dzina la Yesu ine ndikuchita izi mu dzina la Yesu Khristu ine ndikuyika manja pa mbale uyu amen mu dzina la Yesu Khristu ine ndikuyika manja pa mbale wathu kwa machiritso ake amen iye amasamala za inu mulongo ine ndikusamala posanjika manja kodi inu mukusamala mokwanira mpaka kuti mukhulupirira amen mu dzina la Yesu Khristu mulole izo zikhale kuti mulongo wathu achiritsidwe mu dzina la Yesu Khristu mulole mbale wathu achiritsidwe mu dzina la Yesu Khristu mulole mbale wathu achiritsidwe mu dzina la Yesu Khristu mulole mulongo wathu achiritsidwe mu dzina la Yesu Khristu mulole mbale wathu achiritsidwe mu dzina la Yesu Khristu mulole mbale wathu achiritsidwe mu dzina la Yesu Khristu mulole mulongo wathu achiritsidwe mu dzina la Yesu Khristu mulole mbale wathu achiritsidwe mu dzina la Yesu Khristu mulole mbale wathu achiritsidwe mu dzina la Yesu Khristu mulole mbale wathu achiritsidwe mu dzina la Yesu Khristu mulole mulongo wathu achiritsidwe mu dzina la Yesu nchiritseni mulongo wanga uyu ambuye mu dzina la Yesu nchiritseni mulongo wanga uyu mu dzina la Yesu nchiritseni mbale wanga mu dzina la Yesu Khristu nchiritseni mulongo wanga uyu mu dzina la Yesu Khristu nchiritseni mulongo wanga mu dzina la Yesu Khristu nchiritseni mulongo wanga mu dzina la ambuye Yesu Khristu nchiritseni mulongo wanga bale iye amasamala inu mukutero mu dzina la Yesu chizeni aliyense akhale mupemphero tsopano aliyense azipemphera awa ndi anthu ana amene akudutsa mu dzina la Yesu nchiritseni mulongo wanga mu dzina la Yesu nchiritseni mbale wanga amen mu dzina la Yesu Khristu nchiritseni mbale wanga uyu mu dzina la Yesu Khristu nchiritseni mulongo wanga mu dzina la Yesu Khristu nchiritseni mulongo wanga mu dzina la Yesu Khristu nchiritseni mulongo wanga mu dzina la Yesu nchiritseni mulongo wanga wang'ono mu dzina la Yesu Khristu nchiritseni mulongo wanga uyu mu dzina la Yesu Khristu nchiritseni mulongo wanga uyu ambuye mu dzina la Yesu nchiritseni mulongo wanga uyu mu dzina la Yesu Khristu nchiritseni mulongo wanga uyu bale wanga nchiritseni mulongo wanga uyu nchiritseni mulongo wanga uyu ambuye nchiritseni mulongo wanga uyu ine ndikupemphera mu dzina la Yesu nchiritseni mulongo wanga atate mu dzina la Yesu nchiritseni mulongo wanga mu dzina la Yesu mulongo iye amasamala inumukutero, mutsina la Yesu, landilani machiritso anu. Mutsina la Yesu, landilani machiritso anu, mulongo. Mutsina la Yesu, landilani machiritso anu. Mutsina la Yesu Kristu, landilani machiritso anu. Mutsina la Yesu Kristu, mchiritseni mulongo wanga uyu. Mchiritseni mulongo wanga uyu, atahate mutsina la Yesu. Mchiritseni mbale wanga uyu. Mutsina la Yesu. Mchiritseni mulongo uyu, mutsina la Yesu. Mchiritseni mulongo watu, mutsina la Yesu. Mchiritseni mbale wanga ambuye, mutsina la Yesu Kristu. Mchiritseni mulongo wanga atate, mutsina la Yesu. Mchiritseni mbale wanga uyu, mutsina la Yesu. Mchiritseni mulongo wanga, mutsina la Yesu. Mchiritseni mulongo wanga, mutsina la Yesu. Mchiritseni mnyamata wangono uyu, mutsina la Yesu. Mchiritseni mbale Krish ambuye, mutsina la Yesu. Mchiritseni mulongo watu uyu mudzina la Yesu. Mchiritseni mulongo watu uyu mudzina la Yesu Kristu. Achiritseni iwo atate onse awiri mudzina la Yesu Kristu. Amen. Mulungu akudalitseni inu mbale. Kodi ameneyo ndi mwana wanu, akazi anu, yabwino. Inesi ndimadziwa izo. Ambuya akudalitseni inu mbale. Mchiritseni mbale wanga uyu mudzina la Yesu. Mchiritseni mulongo wanga uyu atate mudzina la Yesu. Mchiritseni mulongo wanga uyu mudzina la Yesu. Mchiritseni mbale wanga uyu mudzina la Yesu. Mchiritseni mulongo wanga uyu mudzina la Yesu Kristu. Mchiritseni mbale wanga uyu ambuye mudzina la Yesu Kristu. Mchiritseni mulongo wanga uyu mudzina la Yesu Kristu. Mchiritseni mbale wanga uyu mudzina la Yesu. Achiritseni iwo atate mudzina la Yesu. Ine ndikupereka pemphero langa loona mtima aliyense. Inu musamale tsopano. Yesu amasamala. Yesu anatumiza uthenga. Yesu anatumiza mzimu wake. Yesu anatumiza mau ake. Yesu anatumiza wantchito wake. Ife tonse tikusamala. Tsopano inu mukusamala. Ngati inu mukusamala, mukhulupirire izo. Mulandire izo moona mtima. Izo zichitidwa.
In Jesus' name, heal my sister. In Jesus' name, heal my brother. God, in the name of Jesus Christ, heal this sister. Grant. In the name of Jesus Christ, heal my sister. In Jesus' name, heal this sister. In the name of Jesus Christ, heal my sister. Lord, in Jesus' name, heal this sister. Oh God, heaven, have mercy to heal. Grant it, Lord. May flesh and strength come in the name of Jesus Christ. God, in the name of Jesus Christ, heal this my brother. God, our sister, here in this chair, I pray that you heal her and her well-wanted in Jesus' name. God, heal our sister here in her fine, active chair and help us in Jesus' name. God, in the name of Jesus Christ, heal this my sister. God, heal my brother, I pray. God, in the name of Jesus Christ, heal us in the spirit. In the name of Jesus Christ, heal us in the spirit. In Jesus' name, heal us.
Give me one, I'm just kidding.
Come with all sincerity. Don't doubt that. This is just leaving. Everybody praying. Now, this is our people passing here, God's children. Believe. Heal our sister, Father. Heal my precious Lord. God has waited so long for this. May this be that very hour. In Jesus' name, Jesus. In the name of Jesus. In Jesus' name, heal us. In Jesus' name. God, heal my sister.
That's the way to receive it, brother. Now, for that the Lord has done. Praise the Lord. You see it, that child, isn't it? Now, he lets me know what's wrong with me. I just don't call it out.
Amen.
Oh, God. Here's me. I pray. She's standing here for Eden. We think of that little thing, Lord. She was sure to be pushed by it. Her sister standing in her place, Lord. Grant. Oh, God, grant these requests in Jesus' name for her. God, have mercy upon our brother and heal him, Father, in Jesus' name. God, in the name of Jesus Christ, touch this my precious brother and make him well. In the name of Jesus Christ, heal our sister. In the name of Jesus Christ, Lord, heal our sister. Heal our brother, Father, in the name of Jesus Christ.
Amen.
In the name of Jesus Christ, heal this our sister. Oh God, in the name of Jesus Christ, heal this brother. God, heal this brother. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ, heal this brother. In Jesus' name, heal this brother. Oh God, in the name of Jesus Christ, heal our brother. In the name of Jesus Christ, heal this brother. Heal our sister. In Jesus' name. Oh God, heal this brother. God, heal our sister. God, make them friend, Lord, in Jesus' name. God, touch us, our brother. It's your word you promised, Lord, and we're coming, believing in Jesus. In the name of Jesus Christ, heal our sister, Lord. She was under sincerity, believing now, may she go and well. In Jesus' name, may she go and heal, Lord. God, lay thy healing hands upon her, Father. May they return to her home with her. Oh God, grant the healing of our sister. Heal our sister, Father, in Jesus' name. Heal my sister in Jesus' name. God of heaven, heal my brother in the name of Jesus Christ. And my sister in the name of the Lord Jesus Christ. Heal this sweet little lady, Father, in Jesus' name. Heal this, my sister, Father, in Jesus' name. Heal my sister, Father, in the name of Jesus Christ. Heal my brother, Lord, in Jesus' name. He cares. You do too, brother. Go give him praise, Jesus. In the name of Jesus Christ, Lord, I pray that you will grant it, Lord. Many has been his burden. Lighten them now, Father. In the name of Jesus Christ, heal us.
Give a sight to the blind.
Many has been thirsty.
Our
Lord, I pray that you will. God, grant it. I see her standing at the door waiting, the Holy Spirit around her. God, may she go back to me. In Jesus Christ, may she God, in Jesus Christ, in Jesus' name, heal her. In Jesus' name, heal her. God, in the name of Jesus Christ, heal her.
Thank you.
God,
praise
you. Thank you, sir. Thank you, sir. God, make my blessing. God, make it go down, Lord. May you see it. Feel the power of God. In Jesus' name. God, heal our brother. In the name of Jesus Christ, heal our sister. God, heal our she sees you do so many. Grant now to all of you. Heal her. Lord, I pray for you. Mercy be upon her. God, heal her. Make her health. Heal her. Lord, humanity's been her sorrows, and we share them. Now make sure. In Jesus. My sister, Father. Heal my brother and my sister. God, heal us. Heal our sister, Lord, in Jesus. Heal my sister, Lord, in Jesus. Heal my little babe, in the name of Jesus Christ. God, heal this, my brother, in the name of Jesus Christ. God, in the name of Jesus Christ, heal this, my brother. God, heal this, sister, in the name of Jesus Christ.
Samala inu, yeah, asamala inu, kuala kabenantunzi, yeah, asamala inu, yeah, asamala inu. Mungu tulanga wazanu pa iye ndiye iye asamala inu nkuwa kapena ntunzi iye asamala inu kodi inu mungu samala za iye kodi inu mungu samala za mau wake. Amen. Ambuya akudalitseni inu. Tiyentweramitse mitu yathu kwa mphindi chabe. Ine ndikukhulupirira ndayankha zopempha izi. Ine ndayankha zopempha. Ine sindinatero aliyense wa inu. Kanthawi kapitako, ine ndinalakwitsa pang'ono mu msonkhano. Ine ndikutsimikiza wina wake anazindikira izo. Ndipo ambuye angondilozera kumene ine tsopano pena pake. Ine ndinanena china chake pa wina wake. Pamene ine ndimachinena icho pa wina wakenso. Ine sindi. Ine sindi kuta kumuona munthuyo pa yemwe izo zinali. Koma anali wina wake. Amene ine ndinayika mdalitso pa iye malo mwa wina wakenso. Ndipo ine iwa madutsa mwali wiro kweni kweni. Ndipo ine sindi mazindikira. Ndipo ine sindi natero. Inde izo zinali. Ine ndazona izo tsopano. Ndi bambo uyu ndi mayi akhala pomwe apa. Ngati ine sindi kulakwitsa, ine ndinagwirana nawo chanza usiku wata mu chipinda cha motel. Kapena china chake chinzake pabwalo la motel. Uno ku Jefferson Villa. Ine ndinanena china chake kwa bamboyo, ndinati mulongo, malo mwa mbale, pamene inu mumadutsa. Kodi inu munazindikira zimenezo? Ine ndimatanthauza izo kwa akazi anu. Tsopano, iye wakhala ali ndi vuto kwa kanthawi. Vuto la mmatumbo, kwa nthawi yayitali. Ndinochokera ku Illinois, akazi a Mongland, uko mkulondo, ndilo dzina lanu. Tsopano inu mukudziwa, ine sindimakudziwani inu, koma inu mwalumikizidwa tsopano. Inu mukhulupirire ndi mtima wanu onse, ndipo zichoka kwa thunthu, basi mwabwinobwino. Ngati kuti zinali chomwecho nthawi zonse. Kati inu muti mukhulupirire. Kuti inu muzitha kuona zimenezo nthawi zonse. Tsopano ine, chinthu chokhacho chimene ine ndikuchidziwa. Usiku wapitawu, ine ndikukumbukira, ndikuganizira za mwamunayo. Ine ndimaganiza kuti iye anali ndi tsitsi looneka bwino chomwecho. Akugawaniza tsitsi lake pakati. Mwamuna wa mutu wa imvi uyu wakhala apayu. Ine ndinangopezeka kuti ndimayang'ana. Ndipo apo panali kuwala kumeneko. Kukuwala mozungulira pamwamba pa iwo monga chomwecho. Ndipo ndi zimene izo zinali. Ndipo kenako, ine ndinadzaona masomphenya akubwera. Ine sindimadziwa kuti iwo anali ndani kapena chili chonse chokhudza izo. Ndionayo anali kunja uko usiku wathu. Ine ndinati kodi inu mubwera ku msonkhano? Iye anati inde. Koma chisomo cha Mulungu inazibweretsanso izo. ndipo anali amenewo. Kodi inu munazindikira izo munzere wa pemphero mbale kuti china chake chinanenedwa chimene chinalumphitsidwa icho chinali cha mulongo m'malo mwa inu uko kunali kulondola zinapita kwa mulongo apo. Sopano kuti inu mudziwe zimenezo kuputsa nzere wa pemphero uwo ngero wa ambuye uja anali pamenepo iye akanakhoza kuitana koma pamene iwe uitana izo zimafowoketsa kufowoketsa kotero iye amasamala za inu ndipo ine ndimasamala za inu ine ndikanangopitilira ndi 4 kapena 5 owonjezera ndipo kenako chinthu choyamba inu mukudziwa bile wakhala akudzandichotsa ine paguwa koma ine ndinaganiza ngati ndithudi ine ndakhala pano ndi inu zaka zonsezi ndipo ndazungulira ndikudutsa fukulo inu mukudziwa ine ndimakukondani inu ine ndimakukondani inu ngati kuti ndinu ananga omwe ndipo inu ndi ananga mu uthenga ine ndakubalani inu kwa Khristu kudzera mu uthenga ndipo tsopano ine ndikuganiza izi chopempha ichi ndi zina zotero pano ine ndayankha izo tsopano ine ndimakukondani inu ndipo ine ndinaganiza ngati ine ndinapita ndikukayika manja pa inu ndipo inu munaona kuti mzimu woyera umachita zimenezi ndipo kenako cholepheretsa china chinayambika mu msonkhano mu mzere monga choncho ine ndinaziphonya izo podutsa mwaliwiro kwambiri ndipo ndinanenera mdalitso umodzi kupita pa wina ndipo kenako mzimu woyera unapotoloka msonkhano wautatha ndipo unadzandionetsanso izo mobwerera m'mbuyo mukuona kodi inu simukuona iye amasamala tsopano kodi inu mumasamala kodi inu mumasamala mokwanira kuti mukhoza kunena kuti kuyambira nthawi ino pali china chake mu mtima mwanga chimene chikundiwuza kuti mavuto anga atha ine ndili bwino ine ndikhala bwino kodi inu mukukhulupirira izo kwezani mmwamba manja anu ine ndikukhulupirira zimenezo mulungu akudalitseni inu Duwala kapena ntuzi Iye asamala inu Ili lango kala pando lali kulu la chikondi Tie nti imbe iyo ndipo tizigwirana chanza wina ndi mzake Iye asamala inu Iye asamala inu Kuwala kapena ntuzi Iye asamala inu Ine ndakusungani inu motalika kwambiri mmawa uno mpaka ine abusanga samalalikira motalika monga ine ndimachitira iwo ayesetsa kuti akubweretsereni uthenga usiku uno ndipo ife tikudziwitsani inu ngati pati padzakhale msonkhano wala mulungu likubwerali pansi pa mutu uja ngati ine sinditero padzakhalabe misonkhano chimodzimodzi basi chotero inu nonse ambuye akudalitseni inu aliyense ine ndikuganiza kuti pakhala utumiki wa ubatizo ukubwera tsopano chotero ngati inu mungayimirire kwa mphindi kuti tibalalike tiye ntimbe iyo kenanso tulani nkhawa zanu pa iye pakuti iye amakusamalirani inu ndipo tsopano ngati inu mumasamala za iye tiye ntinene kuti ambuye ine pamene inu mukuchita ichi inu mukupanga neno ili ambuye ine ndikudziwa inu mumandisamalira ine ndipo ine ndikukweza manja anga ine ndikusamala za inu ndipo tiye tikwezere manja athu mmwamba tsopano muphwando ili la chikondi chachikondi pamene ife tikuimba iye asamala inu iye asamala inu Kuwala kapena ntuzi Iye asamala inu Sopano pamene ife tikuweramitsa mitu yathu nenani kukoma kwa ambuye anga kodi inu simukumvelera chikondi chake chikukukokerani inu pafupi ndi iye nenani ndipo ambuye ine ndimakukondani inu ine ndimakukondani inu Inu mumandisamalira ine ambuye inu munasamala mochuluka kwambiri mpaka pamene ine ndinali wochimwa inu munadzandifera ine inu munavulazidwa chifukwa cha mphulupulu zanga ndi mikwingwirima yanu ine ndinachiritsidwa iye asamala inu iye asamala inu kuwala Kapena ntuzi samalabe Muzingo kumbukira zimenezo tsopano pamene inu mukuweramitsa mitu yanu. Ine ndi mupempha mbale Edwards pano ngati iye angati palalitse ife ndi mawu apemphero. Koma poyamba tiye tingung'udze iyo kenanso. Kumbukirani mkuwala kapena mtunzi iye amasamalabe. Iye anasamala. Inu mumasamala nenani. Inde ambuye. Ine ndikulonjeza. Ine ndizisamala. Ine ndikupitirirabe tsopano kuyambira pano mpakana. Ine ndizisamala. Ine ndizisamalira umboni wanga. Iye asamala inu.
Brother Edwards.
Mbale Edwards.